Thank you, brother.
Sure be. It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway.
Ngiyabonga mfowethu.
Thank you, Brother William.
Ngiyabonga, ngiyabonga mfowethu William. Sanibona ekuseni bangani ngi lokhu ngomndeni wakwa Shakarian. Umfowethu Williams no dadewethu Williams nabaningi babo lapha bayazi ngakho ngakubona lokho emboneni cishe iminyaka emibili kuya kwemithathu ngaphambi kokuba agule futhi kwenzeka futhi ngonyaka odlule ngenkathi silapha ngiyakhola kwakungoJanuwari engungutheleni kwakuyisikhathi ukuthi lowo mpristu ubani igama lakhe na ngiyalikhohlwa igama lakhe manje wayelapha uStanley, uBishop Stanley, ovela ebandleni elikatolika. Ngiyakhumbula ngenkathi engilethela iBhayibheli niyazi futhi washo kimi. Kwakungukuprofetha okuningana, ndodakazi yami uphilisiwe, futhi wayazi ukuthi umbono wawushilo ukuthi akayi kusinda, wayezofa phakathi kwelesibili noma elesithathu inqo ekuseni. Ngiyakhumbula lokho na. Ngakho elesibili noma elesithathu inqo futhi ngangingemtshela uDemos futhi nokho ngamtshela umama wakhe ongamzali ngale kamelweni ngo ngaphesheya kwendawo lapho ngqo ngathi angazi kusinda inkosikazi Shakarian wathi awu wonke umuntu yaprofetha ngathi kusobala ngangingaba nephutha qobo lwami kodwa ngakunje angazi kusinda ngatshela abaningi babo cishe eminyakeni emithathu edlule ngambona egijimela impilo yakhe futhi waye emdedeni futhi waphakamisa izandla zakhe futhi wangimemeza kanjalo futhi ngangingeke ngifinyelele ngisho nakuye futhi ke ngimbonile efa futhi ngabheka futhi kwakukhona into ethize kwakukhona iwashi lasodongweni futhi kwathi kuphakathi kwelesibili nelesithathu nqo futhi ngakho umbishop wathi awu ngizobheka nje futhi ngibone ukuthi kufezeka kanjani lokho ngakho kwafezeka siyadabuka ngempela ngizwa ukuthi ibandla lilahlekelwe umuntu omkhulu kudadewethu Florence Shakarian kodwa ubengumculo omkhulu ubengo wesifazane ogcwaliswe ngomoya nganginomama wakhe umama wakhe wayengomunye wabo oqala ukuxhumana nabo engaba nakho ogwini intshonalanga ngenkathi umama wakhe ephiliswa ngenkathi odokotela wayequlekile futhi evuvuke konke futhi ngakho udokotela owayelapha wangitshela wathi manje thula ngempela uma ukhuleka ungenzi umsindo omningi owesifazane uyafa ngathi yebo mnumzane futhi wathi khona ke eqhubeka elokhu nje engi chela futhi awu ngangingenalo ngisho ithuba lokuvula umlomo wami kanjalo ngakho kwakungumfo wethu Demos owangitshela ukuba ngiqhubeke futhi ngenyuke futhi ngimbone ngakho ngenyukele stezi uthi uFlorence wayeguqe phansi ngaleyo nkathi intombazanyana enhle nabaningi abanye besifazane futhi ngaya ngale futhi ngamkhulekela futhi ngakusho futhi wayekhulekile futhi ngamtshela ukuthi uzovuka futhi futhi wavuka eminyakeni ethi ayibe emibili kamuva wafa futhi manje uNkulunkulu uyayiphendula emkhuleko wethu futhi siyakwazi lokho siyakhona ukuthi sonke sifike lapha ngentando kaNkulunkulu futhi sishiya ngendlela efanayo ngamunye ngamunye sonke ngamunye sizowela lelo sango futhi yingakho si lapha kulokhu ukuza sibuthele ndawonye kulenhlanganyelo yosomabhizinisi bamaKristu ukukhuluma ngalezi zinto ukuthi sizilungiselele ngoba siyazi impela zifanele zifike manje udadewethu Florence ungowesifazane osemusha iminyaka engamashumi amane nambili kudala umfowethu Williams ungitshelile nje futhi omusha impela kodwa ngaphambili ba wayazi ukuthi wayenalesi sifo ngani ngabona umboni wakhe futhi wangitshela umphumela wakhe khona ke bekuyoba njalo uNkulunkulu wazi konke ngakho futhi yena ebona uJesu ekameleni ngaphambi kokuba ahambe asifuni nje ukumkhulekela ngoba sikwenzile lokho kakhulu impela sifuna nje ukumbonga uNkulunkulu ngempilo ebiphakathi kwethu esifake ugcozi sonke njengodadewethu Shakarian futhi sifuna ukukhulekela umfowethu Demos udadewethu Rose futhi kungulani babenokushayeka okwesabisa kanzima kakhulu empilweni yabo ekugcineni ngubaba wakhe nodadewabo manje kweyakhe iminyaka yokugcina kodwa futhi ya ngaphansi ngaphansi izinyanga eziyishumi nodadewethu udadewethu Edna futhi ngakho ngiyazi ukuthi ngizwelane kanjani nomfowethu Demos ngibe baba umfowethu unkosikazi nengane kuhamba nje ngokwehlukana phakathi kwezinsuku ezimbalwa ngakho ngiyazi ukuthi uzwa kanjani kulokhu kuza ngathi kuphela uma umi kulezi zicathulo ungaleyo nkathi owazi ngayo ukuthi kuzwelana kanjani futhi kwenziwe yimi uqobo lokho ngiyaxolisa ngishaye insinjana ewusizo phansi lapha ndawo ndawo ngesandla sami ngakho ngiyaxolisa ngikukhalise kakhulu futhi ngingaqondile ngakho asime manje sisa uma ningakwazi uma ku asikhothamise amakhanda ethu Baba wasezulwini sihlangene lapha kulokhu kusa ukukhonza wena nokukubonga nokudumisa ngokuthumela uJesu umhlengi wethu ukuthi sinethemba emva kokuba lempilo isidlulile sibona ukuthi akuqondakali kakhulu ukuthi siphila lapha sonke isikhathi Futhi baba ukubona izimo ezilusizi lemizila engangena kuzo siyajabula asidingekile ukuhlala lapha sonke isikhathi wena wenze indlela yokuphunyuka ezansi kudabula esigodini sokufa futhi baba siyakuthokozela kulokhu kuhla ngempilo yalowo owama nathi ngaphansi konyaka odlule ecula izindumiso zakho udadewethu Florence Shakarian njengoba besimazi Futhi usitshelile kudala ngaphambili ngisho iminyaka ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka ukuthi ngeke kube ukwethusa okukhulu kakhulu kithi futhi siyazi okushoyo kuqinisile futhi ke izwi lakho lithi umuntu ozelwe ngowesifazane ugcwele izinsuku ezimbalwa futhi zigcwele izinkathazo siyazi ukuthi lokho kuqinisile futhi inkosi Siyazi sonke sifanele sifike zathi sidabule leso sigodi. Ngakho siyakubonga ngempilo yakhe ebikhona lapha emhlabeni. Futhi sikhola ngokukholwa ukuthi manje kulokhu kusa wedlulile kulendlu yezifo ezilusizi. Wangena emzimbeni wenkazimulo ongeke neze ugule. Namathalente akhe ukucula nephimba abenalo nomoya wakhe usemseni kakhulu kakhulu noKristu. Ukuthi bengabuya kulokhu kusa bengekwenze hlobo beyophinde edlule kukho konke futhi obungukuthi manje sekwedlule usenomama wakhe nobabayi wakhe babizele ingane yabo ekhaya ngakho siyakubonga Sifuna futhi ukukhulekela induduzo ngomfowethu Shakarian owethu umfowethu othandekayo kakhulu sazi impilo ayiphilile neminjunju adlula kuye kulezi zinsuku zokugcina nokuthi unjani Simbona eguga nezinwele zakhe zihoshuluka namahlombe akhe eqotha futhi nokho ezama ukuhlala insimini yenzela uNkulunkulu uNkulunkulu muphe ukuqina namhlanje siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzokupha kubo bonke labo abashonelwe ngokuhamba kwakhe sikhulekela ngamunye futhi masithi inkosi njengoba sicabanga ngalokhu sikhumbule ukuthi nathi sifanele sihambe ngelinye ilanga sisahlezi ndawonye lapha ebukhoneni benkosi uJesu sizocela ukuthi uzoletha lokhu kufreshi enkumbulweni yethu futhi masihlole njengoba kwakunjalo noma sithathe uhlu lokuqukwethwe kwezimpilo zethu uqobo ukuthi sibe ngaphansi kwegazi nasekukholweni siphe khona nkosi manje njengoba ngizama phansi kwelezi zimo ukuletha umlayezo omncane kubantu namhlanje ngiyakhuleka ukuthi uzongisiza nkosi ngiqinise ngokuba ngiyakudinga nkosi futhi ngiyakhuleka ukuthi uzosipha khona futhi kwangathi kungashiwo into ethize ezokuhlonipha nje futhi uma kungaba khona noma ubani ngaphansi komsindo wephimbo lethu kulokhu kusa ongakulungele ukuhlangana nehora elibahlalele kwangathi lesi kungaba isikhathi ukuthi uma bezozinikela kuye owathi yindlela ukuphila iqiniso ngisho inkosi yethu uJesu Kristu ngokuba sikucela egameni lakhe amen. Ningahlala phansi. Umfowethu lapha ufuna ukwazi ukuthi ngabe wonke umuntu uzwa kahle yini. Kunama mic amabili asebenzayo. Kulungile na? Ningezwa na? Phamsani izandla zenu uma nizwa. Ningezwa na? Phamsani izandla zenu. Kulungile. Ngiyaxolisa ukuthi asinayo indlu yokuhlala yawo wonke umuntu kulokhu kusa. Futhi siyethemba ukuthi angizukuhlala phezulu lapha isikhathi eside kakhulu. Okwenele nje mhlawumbe ukusilethela mhlawumbe ukufunda izwi ukuthi inkosi uNkulunkulu uzolihlonipha izwi lakhe elifundwayo futhi uzosinika umusa wakhe ukuze simkhonze ngawo. Manje ngitshela uBilly Paul kulokhu kusa ukuthi kungahle kwenzeke ukuthi siyakhuluma ngesonto elizayo eGrantway Assembly of God eTexas. Uma ekhona lapha ovela eTexas ngingahle ngingakutholi ukunibona kuleli viki. Ngizoba seGrantway Assembly of God ngesonto elizayo. Ngakho manje sisanda kubuya nje sivela eMpumalanga. Futhi ngithe ukuzidiphisa kancane ngokudla ngokweqile ukuba nomusa ngokwehlulo kwabantu ezandle ezindaweni futhi ngagula ngakho angizizwanga kahle kuleli viki ngakho ngikhulekeleni futhi uthini umfowethu Carl Williams ngokuba namancoko kwakhe futhi ngicabanga ukuthi sidinga khona manje uthe inyamazane eningi kakhulu iopossum.
I don't know about that, Brother Carl, but hold on a second.
Angazi ngalokho mfowethu Carl, kodwa yonke inqwaba yezingwe jeje. Ngakho ufuna ukukhulekela othize kulokhu kuza ngani ngikuthokozela ngempela uma bekungaba ngomunye womkhuleko wenu ngami ngoba ngiyawudinga. Manje sifuna ukusheshe singene ezweni futhi angifuni ukulihlekisa lapha isikhathi eside kakhulu ngoba ngikholwa ukuthi kunokuxhumana ngotelefoni size sonke kulokhu ukuza uhamba indlela yonke kusuka ogwini Ntshonalanga uya ogwini Mpumalanga kusuka enyakatho neningizimu. Eminingi imibuthano inalokhu ukuhleliswa njengoba nonke nibe nakho lapha eThabenakele. Kuxhunyiwe futhi ePhoenix ukuthi indawo zonke lapho kukhona izinkonzo ufika ngqo futhi babuthana emabandleni nasemakhaya nezinto ezinjalo ngegagasi elikahle kakhulu. Bathi kungcono ngisho kunokusakaza ukuxhumana ngotelefoni babeka kokulalela kocingo kwimicrofoni kumbe noma ngabe kuyini endlini. Futhi ba unkosikazi wami washo evela eIndiana ngevikele edlule ezansi kuya eTexas bakufana nje njengokuma ngqo endlini. Ngakho siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzobusisa bonke labo phandle kuleni kulokhu kuza noma ngabe bakuphi enhla eNew York manje kuzoba ntambama nezikhathi ezidlulele njengoba kunqamula isizwe. Manje ngale ncwadini yabaseRoma isahluko seshumi nambili namavesi lokuqala nelesibili sifisa ukufunda lo mbhalo. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele nothandeka kuNkulunkulu ube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokupheleleyo okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Manje uma inkosi ithanda ngifuna ukuthatha indaba yami okwalokhu kusa ekutheni amandla kaNkulunkulu okuguqula isimo. ukuze ningalingisi lelizwe kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu manje futhi solisise lokho okuhle okuphelele nokuthandekayo intando kaNkulunkulu ngiva ejwelekile endala abaningi babelusi beni uyisebenzisile ezansi kwedlule esikhathini senu isetshenzisiwe selokhu uyalotshwa kodwa nokho into eyodwa ngezwi likaNkulunkulu aligugi neze ngoba lingunkulunkulu aligugi neze kuso sonke isizukulwane manje ngokusondela impela cishe iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nesishiyagalombili noma kungaphezulu lelizwi likaNkulunkulu lifundwe ngabantu abapristi kanjalo njalo futhi aligugi neze kade ngilifunda mina uqobo iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu futhi sonke isikhathi engifunda ngaso ngithola into ethize entsha engingayinakanga esikhathini sokuqala ngoba liphefumulelwe linguNkulunkulu esimeni sencwadi letha niyabo liyizingxenye zikaNkulunkulu ezingahlukaniseki zikhuluma ngaphambili futhi libekwa ephepheni izikhathi eziningi umuntu wathi awu manje umuntu waloba leli bhayibheli qabo ibhayibheli lasho lona uqobo ukuthi uNkulunkulu waloba ibhayibheli liyizwi likaNkulunkulu futhi lingeke lehluleka uJesu wathi amazulu nomhlaba kohluleka kudlule kepha amazwi ami awasoze ehluleka futhi ningehluleke futhi linguNkulunkulu ngoba liyingxenye yakhe futhi ke wena indodana yakhe nendodakazi uyingxenye yalo nalokho kukwenza ingxenye yakhe ngakho yingakho siza ukuzohlanganyela ndawonye sizungeze izwi likaNkulunkulu manje leli gama aguqule isimo ngilibhekile kwisithazamazwi izolo ngenkathi ngicishe impela ngalahlekelwa umkhondo wesikhathi ukuthi bengifanele ngibe sehla lapha ngenkathi ngikade ngicinga indikimba futhi ngitholele ligama noma le ndikimba njalo umbhalo futhi kwisichazamazwi ukuthi into eshintshiwe ifanele ishintshwe kuqulwe isimo kwenziwe ngokwehlukile kunalokho kwakuyikho kade isimilo sakho nako konke kushintshiwe kukho ukuguqula isimo futhi mina ngicabanga kulokhu kusa kuGenesis wokuqala lelizwe lalingenasimo futhi laliyize futhi ubumnyama babuphezu kwezwe kungekho lutho kuphela inxushunxushu ephelele
moved upon
futhi ngenkathi lelizwe lalikuleso simo umoya kaNkulunkulu wahamba phezu kobuso bamanzi futhi sithombe sonke sashintsha kusuka enxushunxushwini ephelele kuya ensimini yase-Edeni lawo ngamandla kaNkulunkulu aguqula isimo angathatha into ethize engelutho futhi enze into ethize emangalisayo ngayo amandla kaNkulunkulu aguqula isimo futhi siyakuqonda lokho ngokufunda imibhalo ukuthi uNkulunkulu kwaba yiminyaka ezinkulungwane eziyisithupha sithupha ekwenzeni lokhu kulungiselela kwale Edeni manje ngahle ukuba abanga kade kangako kodwa ukucabangela nje futhi ukuthatha embhaleni lapho owathi usuku olulodwa kuNkulunkulu luyiminyaka eyinkulungwane emhlabeni lokho ngokuthi uma uNkulunkulu ubengabala isikhathi futhi kuthiwe kwakuyiminyaka ezinkulungwane ezisithupha abanayo ekwakheni umhlaba futhi wayetshale phezu komhlaba yonke imbewu enhle kwakukhona nje yonke into yayiphelele ngiyacabanga izikhathi eziningi ngenkathi ngisho abagxeki baqala ukufunda incwadi kaGenesis baqala ukuyigxeka ngoba kubonakala sengathi iyaziphinda njalo njalo yona uqobo noma ikuphosa phandle lapha nalaphaya
if we would just notice for a moment
kodwa uma besizoqaphela nje umzuzwana ngaphambi kokuba singene endikimbeni yethu ukuthi uMose wabona umbono futhi uNkulunkulu wakhuluma kuye uNkulunkulu wakhuluma kuMose ubuze nobuso umlomo nomlomo manje akazange akhulume kunoma yimuphi omunye umuntu kanjalo njengoba enza kuMose. Manje uMose wayengomkhulu, omunye wabakhulu kunabo bonke abaprofeti, wayengumfanekiso kaKristu. Futhi manje uNkulunkulu angakhuluma, unephimbo lizwiwe, uNkulunkulu angakhuluma, futhi uNkulunkulu angaloba. UNkulunkulu waloba imiyalelo eyishumi ngomune wakho uqobo, wake waloba ezindongeni zaseBhabhiloni ngomune wakhe, wakhothama futhi waloba esihlabathini ngesinye isikhathi ngomune wakhe. UNkulunkulu angakhuluma, uNkulunkulu angafunda, uNkulunkulu angaloba, uNkulunkulu ungumthombo wawonke umusa namandla nakho konke okokuhlakanipha kobuNkulunkulu kubuNkulunkulu. Ngakho-ke ekwazi lokho, uyena kuphela umdali okhona, angekho omunye umdali kodwa uNkulunkulu. Isathane angeke adale mhlobo, uphendukezela kuphela osekudaliwe. Kodwa uNkulunkulu uyena kuphela umdali. Ngakho-ke wadala ngezwi lakhe, wathumela izwi lakhe. Ngakho zonke izimbewu ayezibeke phezu komhlaba wabumba lezo zimbewu ngezwi lakhe uqobo, ngokuba kwakungekho lutho olunye ukwenza ngalo imbewu. Wayezibekile futhi zazingaphansi kwamanzi, wathi nje makube khona lokhu futhi makube khona lokho. Manje siyathola ukuthi izikhathi eziningi kubonakala sengathi iBhayibheli liyaphindaphinda noma lisho into ethize kulokho elingakusho. Isibonelo nje kuGenesis sokuqala, siyathola ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo. Emfanekisweni kaNkulunkulu wamdala yena, owesilisa nowesifazane wabadala. Futhi-ke uyaqhubeka, futhi izinto eziningi zenzeka phezu komhlaba. Khona-ke sifika ekubeni sithole ukuthi kwakungekho muntu wokulima umhlabathi. Khona-ke uNkulunkulu wadala umuntu ngothuli lomhlabathi. Lowo kwakungumuntu owehlukile, futhi waphefumulela umoya wokuphila kuye, futhi waba umphefumulo ophilayo. Umuntu wokuqala wayesemfanekisweni kaNkulunkulu ongumoya. UJohane wesine uthi uNkulunkulu ungumoya, nabamkhonzayo bafanele bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Kodwa uNkulunkulu ungumoya, futhi umuntu wokuqala amdalayo wayengumuntu moya, futhi wayesemfanekisweni nasekumfuzeni uNkulunkulu. Kwasekuthi-ke wafaka lo muntu enyameni, futhi umuntu wawa. Ngakho-ke uNkulunkulu wehla futhi uba semfanekiseni womuntu ukuze ahlenge lowo muntu owile. Lelo yindaba yangempela yevangeli ngokombono wami. Manje uNkulunkulu eminyakeni eyinkulungwane eyisithupha wayetshale zonke lezi zimbewu ezimangalisayo, noma wayekhulume izwi lakhe. Kuyoba ngale ndlela, lezi sihlahla siyoba khona, lokhu kuyoba khona, yonke into yayiphelele. Kwakukuhle nje, futhi wayala ngayinye yalezo zimbewu ukuthi ziyoba khona, ziyoziguqula isimo zibe isitshalo salolo hlobo izwi likaNkulunkulu elalikhulume kuzo ukuthi zifanele zibe yizo. Uma kwakuyisihlahla somoki, sasizoveza umoki. Uma kwakuyisundu, lalizoveza isundu. Ngoba umdali omkhulu nje wayethumele izwi lakhe, futhi izwi mbewu lalilapho ngaphambi kokuba imbewu yangempela yake yaze yabumbeka. Futhi izwi labumba imbewu. Niyabo, wenza izwe ngezinto ezingabonakali. Niyabo, wenza izwe ngezwi lakhe. UNkulunkulu wakhuluma yonke into yaba khona. Futhi enguNkulunkulu umdali ekhuluma zonke izinto zibe khona, kufanele ukuthi kwakuyizwe eliphelele, kwakuyindawo enhle, kwakuyiparadise langoqobo ngempela lapha emhlabeni. Manje njengoba yonke indawo izofanele ibe nekomkhulu ndawo, lengungutela inekomkhulu, nalomkhandlu wezikhulu zesonto unekomkhulu, nebandla linekomkhulu, noNkulunkulu unekomkhulu. Futhi ngakho le ndawo enkulu isizwe siphila kuso sinekomkhulu. Futhi ngakho le idele enkulu yayinekomkhulu. Futhi komkhulu layo laphethela ensimini yase-Edeni, noma e-Edeni empumalanga yalo ensimini. futhi uNkulunkulu wabeka phezu kwalokhu ukubusa konke okwakhe okukhulu okudaliweyo lapha emhlabeni, indodana yakhe nomlobokazi wendodana yakhe u-Adam no-Eva. uNkulunkulu wayengubaba ka-Adamu, u-Adamu wayeyindodana kaNkulunkulu, ngokwemibhalo wayeyindodana kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu wamenzela umsizi ephuma emzimbeni wakhe uqobo, mhlampe ubambo luphuma phezu kwenhliziyo yakhe ukuze abe seduze kwakhe, futhi wamenzela umsizi, futhi ngempela kwakungakabi umkakhe, kungakabi futhi yindoda, wayesakhulumile nje, futhi kulapho lapho inkathazo ifika khona, uSathane wamthola ngaphambi kokuba u-Adamu amthole, ngakho kwakuyizwi lakhe nje ayelikhulumile. Ngiyakusho lokho, angifuni ukuchitha isikhathi esiningi kakhulu kukho, kodwa abanye benu bangase bathole ukudideka kancanyana, kakhulukazi abanye babantu enhla ephandle eNingizimu babonakala bethola ukudidana kancane nje emlayezweni enginawo ovela kuNkulunkulu namhlanje uza kubantu, lowo ngenzalo yenyoka enobuqili. Futhi ngizoya ekhaya, iNkosi Thanda, ngolunye lwalezi zinsuku ubuye eJeffersonville. Nacishe umlezo wamahora ayisithupha futhi ngiqondise konke lokho, niyabo, ngakho kuzokubeka esimweni nje enizokwazi ukuthi sikhuluma ngani, futhi kungu isho kanje iNkosi. Kuqinise nje njengoba kwakunjalo ngenkathi kubone udadewethu Florence wethu ngaphambi kokuba ahambe iminyaka eminingana, niyabo, kuyiqiniso. Futhi manje thina mhlawumbe akuqondanga kahle uma uthize ebezoza kimi into ethize ephambene, bengizothi ukungakuqondi kahle qobo lwami, bengingezu ukufuna kugxeka ushiwo noma ngubani, asifanele sigxekane. Anginacala lokwenza lokho, ngiyayibonga iNkosi, ngisigxekile isono nokungakholwa, kodwa akukho muntu ngayedwa, niyabo, angikwenzi. Singabafowethu nodadewethu silwela sehlela lapho udadewethu Florence afike khona izolo ekuseni, niyabo, yena thina sonke sizofanele siye ngaleyo ndlela. Futhi akusiye inhloso yami ukuzama ukugxeka umfowethu noma udadewethu ongevumelane nawe, qhabo, makube kude nami ukwenza lokho. Angicabanga ukuthi uyokuthola ithephu engake ngabiza igama lika noma ubani kuyo. Okungukuthi ngikuzwile lokho izikhathi eziningi umuntu wayenephutha, kodwa lokho kuphakathi kwabo noNkulunkulu. Kodwa okuyiphutha ngendlela yesono no futhi ukungaqondi kahle kwezinye izikhathi akusiso ngisho isono, kungukungaqondi kahle nje kwabantu. Futhi ngicabanga ukuthi ngamunye wethu unelungelo lokuzwakalisa kwethu ekuqondeni kahle kwethu. Manje lo mdali omkhulu wayebeke indodana yakhe edaliwe. Manje u-Adam wayeyindodana yakhe yokuqala edaliwe. UJesu wayeyindodana yakhe ezelwe yodwa. Niyabo, wazalwa ngowesifazane, kodwa u-Adamu wayevela ngqo ezandleni zikaNkulunkulu kokudaliwe. Manje ikomkhulu indodana yakhe yakhe nomlobokazi wendodana yakhe phezu kwakho konke kwakubukeka kuphelele kakhulu. Kwakukhona indoda inhloko yakho konke kwakho, indodana yakhe uqobo nomlobokazi wayo. Futhi yonke imbewu yayiphelele, amasundu nama-oki notshani nezinyoni nezilwane, futhi yonke into yayisohlelweni oluphelele nomiyalelo kaNkulunkulu. Ungayishintshi imvelo yakho, veza inhlobo yayo yonke imbewu, oki ungaphendukezelwa neze sihlahleni sikapopo, niyabo, sundu ungaphendukezelwa entweni enye ethize, kodwa yonke imbewu ngenhlobo yayo. Futhi wayeyibhekisisile izikhathi, futhi wayekhulume izwi, futhi amandla akhe amakhulu adalayo ayezibumbile lezi zinto ezivelayo, futhi ngisho wesilisa nowesifazane, futhi babeyinhloko ngoba babengabakhulu kuzo zonke ezinye izinhlanga. Futhi wababeka futhi ngaphansi kokunakekelwa kwento efanayo abeka kuyo izihlahla, izilwane, kanjalo njalo. izilakhe abafanele neze nhlobo nhlobo bephule lelozwi bafanele bahlale lapho ungasusi noma yini kulo neze noma wenezele noma yini kulo fanele uphile ngalelizwi futhi inqobo nje uma lokho kudaliweyo wakuyohlala kanjalo utatewethu Shakarieni ubengayikudikeka ukuthi ahambe kulokhu kuza inqobo nje uma kwakungahle kanjalo umnotho omkhulu kaNkulunkulu lokho esikholwayo ukuthi sibuyela kukho sibuyele emuva kuleyo ndawana leyo ndawo lapho lokho kusa kwesikhombisa ngenkathi uNkulunkulu ebuka ngaphezu kwakho konke futhi wathi kuhle ngithokozile ngakho ya ngiyajabula ngakwenza futhi konke manje kungaphansi kokulawulwa futhi ngibeke ithemba endodaneni yami nakumkayo ukuthi bayongibeza inhloko yakho konke kwakho ukuthi bazoqapha konke futhi babone ukuthi konke kulungile ukuthi yonke into izoveza inhlobo yayo manje unamandla okwenza lokho uNkulunkulu kwe wathi awu uma konke kukuhle kakhulu futhi kungebe noma yini okunye ngoba kuyisifiso sami uqobo kuyindlela engikufuna ngayo futhi ngikhulumile ngaleyo ndlela futhi amazwi ami likulethile nje ngqo ngalendlela ebengikufuna ngayo futhi nakho konke kuhle ngakho iBhayibheli lathi uNkulunkulu waphumula ngosuku lesikhombisa kuyo yonke imisebenzi yakhe futhi yonke into ingaphansi kokulawulwa ukuveza inhlobo yayo manje egumlani ukuveza inkathi efaka imbewu emhlabathini imbewu kuphela ingaqhuma ngamandla okuphila phakathi kwayo ukuyiguqula isimo ukusuka embewini iya esitshalweni kumbe noma ngabe kokuyini amandla akhe aguqula isimo manje uNkulunkulu wafaka imbewu phakathi lapho inamandla okwenza ukuthi iyoba yilokho athi iyoba yikho futhi inqobo nje uma yahlala emkhakheni wayo ofanele yayiyoba yikho impela nje uNkulunkulu athi yayiyoba yikho yayifanele ibe ngaleyo ndlela ngoba wayeyenze ngaleyo ndlela futhi wenza umgudu ukuthi noma yini ehlala emgudini wakhe emgceni wakhe wezwi iyodikeke iveze khona impela njengoba izwi lakhe lathi yayiyokwenza ngeke yagudluka lapho ibekwe emgudini kahle nje ngqo ngakho nayo yonke into ekuthembeni endodaneni yakho qobo ukuthi kwakuyobanga leyo ndlela khona-ke uNkulunkulu wathi konke kuhle ngakho ngizophumula nje futhi ngayinye yalezo zimbewu inamandla kuyo uqobo ukuziguqula isimo yona ibe uhlobo engifisa ibe yiyo yilokho efanele ibe yikho ngoba nginike yonke imbewu amandla aguqula isimo ukuba izenze yona ekubeni namandla okwenza ayo manje ukuba izenze yona khona impela engifuna ibe yikho uNkulunkulu akakaza aguquke ofanayo nje namhlanje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi uNkulunkulu uzimisele ukwenza into ethize uzoyenza akukho lutho oluzomisa uzoyenza manje emva kokuba konke sekukahle kakhulu futhi kwabeka ngohlelo uNkulunkulu wezwa eqinisekile manje ukuthi lokhu konke kuyoba kahle kwasekuthi-ke ngenkathi enza kwaseke kungena isitha ngizo uNkulunkulu wanikeza amandla okuguqula isimo futhi ngizobiza lo mfo enamandla hhayi ukudala futhi kodwa wayenamandla okukhubaza hhayi ukuguqula isimo kodwa ukukhubaza manje noma yini ekhubazekile ithathwe isuswa ebubweni wayo wasekuqaleni kukhona into ethize ehambe ngokungesikho nakho iminyakeni ethize edlule ngigadile ngenyukele emasimini ombila ngangicabanga nge kwakukhona igatsha elaliphephukile lasuka esihlahleni futhi laliwele phezu kohlanga lombila futhi uhlanga laluzama ngamandla alo onke ukuba luvuke luqonde njengoba lalufanele lube njalo kodwa lakhubazeka ngenxa yokuthi into ethize yayenzekile futhi uthi lwalulele phezu kwalo khona-ke sithola intandela yasendle ensimini ukungukuthi abaningi benu besilisa lapha futhi mhlawumbe abanye benu besifazane uma nivela eKentucky abesifazane usebenzisa ikhuba lapho ngokufanayo nowesilisa aphume ayensimini nekhuba silibiza ngekhuba eliyintamo yehansi elidala futhi uhlakule izintandela ngokuba uma ungazikhiphanga lezo zintandela lapho umbila wawusemgqeni kanje khona-ke leyo ntandela yayifinyelela ngale idumele lowo mbila futhi izizokoloze izungeza kancane kancane kalula impela ngobuqini kakhulu ukuthi kuyoba lukhuni ukusho ukuthi yayizongolozela futhi ekugcineni iya ngokuqina kakhulu ngokuqina kakhulu futhi donsa lowo mbila uze ukhubazeke iwudonse ngokuphikisana nawo iwuzongolozele ngokuzungeza umvini wawuqobo iwukhubaza kulokho owawuyikho kuya kwenye into ethize lokho umbila kodwa umbila okhubazekile futhi sonke sisemfanisweni kankulunkulu kodwa abanye bakhubazeke kakhulu njengamadodana kankulunkulu ahamba ngokuphambene nezwi lakhe nasendleleni yakhe ayenayo ngathi nehlinzekelwe thina ukuba sihambe ngayo uhlela into ethize izwe lisisonta lisikhiphe endleleni lisisidonsele eduze nalo futhi siqhele kulowo oqondile umklamo oyingcingo asitshala kuwo ukuba sibe ngamadodana amadodakazi kaNkulunkulu. Isona senze le nto embi emadodaneni nasemadodakazini kaNkulunkulu umkhubazi. Ngiyazi lokhu kubonakala ukuthi ukuxaka kukhuluma ngakho ngale ndlela ukukhubaza kodwa yilokho ayeyikho wakhubaza noma waphendukezela phendukezela kuchaza ukuthi ukushintshwa kwenziwe into ethize ehlukile futhi ukukhubaza yinto efanayo ukuthi kulethiwe futhi kwakhubazela futhi kwenziwa ngenye indlela lokho kuseyimbe efanayo kodwa ikhubazekile. Manje siyathola ukuthi lo mkhubazi futhi ube nobungako obufanayo besikhathi ukukhubaza njengoba uNkulunkulu wafanele aguqule isimo. Manje utshale imbewu yakhe noma akazange atshale imbewu yakhe ensimini yase-Edeni kusukela kuleso sikhathi ube neminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yokukhubaza imbewu kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ukulikhubaza lenziwe into ethize ehlukile ngenkathi isikhathi sokuqala u-Eva amlalela ngaso futhi wazitholela nje umushwana wodwa. Khumbulani kuqala uSathane wacaphuna lowo mbhalo ngokucacile nje njengoba bekungaba njalo uNkulunkulu ushilo ukuthi aniyikudla yonke imithi ensimini yase-Edeni na niyabo aniyikudla yonke imithi na futhi khumbulani mani Eva wathi yebo singadla yonke imithi kepha umuthi ophakathi nensimi asifanele ngisho siwuthinde. Manje ebhekisiseni emlezeni wakhe sonta lelozi kancanyana nje ekushoni u-Eva wathi ngokuba uNkulunkulu washo ukuthi uma senza lokhu ngalolo suku siyafa wathi oh impela uyikufa niyabo wayengumuntu wathi wena yenza lokhu manje futhi wena uhlobo lwabantu olungazi wena ngempela uzazi zonke izinto kodwa uma kuphela ubuzohlanganyela kulokhu khona-ke ubuyoba nokuhlakanipha ubuzoba nokwazi ubuzokwazi okulungile kokungalungile futhi ube njengoNkulunkulu wena uma kuphela ubuzohlanganyela kulokhu ukuhlakanipha enginakho ngiyazi kodwa wena awazi okungukuthi kulungile ukuba nokuhlakanipha kodwa uma ukuhlakanipha kuphambene uma ukuhlakanipha kungesikho ukuhlakanipha okuyikhona khona okuvela kuNkulunkulu ukuhlakanipha kobuNkulunkulu futhi kuba ukuhlakanipha kwemvelo. Anginandaba ukuthi sinesayensi engakanani noma yini noma imfundo ngokukadevel ngizokufakazisa kini inkosi ithanda emizuzwini embala ngokukadevel impucuko ngekadevel ngisanda kuqeda ekushumayeleni ngalokho lonke isiko emhlabeni onke amandla esayensi naye yonke into ngokukadeveli ivangeli lakhe alishumayelayo lokwazi ensimini yase-Edeni futhi uthathe lokho kwazi ukwazi ukuphendukezelwa uphambene nezwi nentando nesu likaNkulunkulu futhi manje usebe neminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ukwenza khona impela nje uNkulunkulu akwenzayo kuphela ngendlela ephendukezelwe futhi wathatha ubungako obufanayo besikhathi ukufaka i-Edeni lakhe uqobo. Manje une-Edeni lapha emhlabeni futhi ligcwaliswe ngokuhlakanipha ukwazi. Lelo kwakuyivangeli lakhe ekuqaleni ukwazi ukuhlakanipha isayense. UNkulunkulu akazange aze avumele kunjalo. Futhi ngifuna nina nibhekisise umzuzu wenza lokhu futhi ngenxa yokuthi wayengumuntu wokuhlakanipha kwezwe. Manje kulikhulu kusho lokhu kulikhulu kakhulu ngoba ukukhuluma kubantu abezwa ngendlela efanayo engiyenzayo nendlela engikade ngiyiyo iminyaka eminingi kodwa kusukela ekuvulweni kwezimpawu ezisikhombisa zalezo zingelosi nje ngemuva kwezintaba ngaleya lena sekube yincwadi entsha kuyizinto ebezikade zifihliwe kuyembulwa njengoba uNkulunkulu ethembisa esambulweni seshumi wayezokwenza futhi singabantu abanenhlanhla uNkulunkulu abakhethile bomhlaba ukuze sibone futhi siziqonde lezi zinto okungesiyo inganekane ethize umqondo wokwenyama womuntu ezama ukukulungisa yizwi likaNkulunkulu lenziwe labonakaliswa lifakazisiwe ukuthi liqinisile lifakazisiwe hhayi ngesayense kodwa nguNkulunkulu ukuthi liqinisile. UNkulunkulu njengoba ngishilo phambilini emlayezweni uNkulunkulu akadingi muntu ukuhumusha izilako ungumhumushi wakhe yena uqobo futhi kuzokwenzeka futhi kuyenzeka lokho ngokuthi uyakuqinisa lokho kuyakuhumusha. Iminyaka imbalwa edlule ngenkathi thina abantu bePentecoste ngenkathi amanye amabandla esitshela ukuthi sasihlanya singeke umoya ongcwele wawuyinto edlulile kodwa siyathola ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu sasingesa lowo othandayo futhi manje sazi okwehlukile niyabo futhi nje lokho kukancane kancane lento ivulekile nge futhi manje wethembisa ukuthi izimfihlakalo ezazifihliwe kuleyo yonke leyo minyaka yebandla iyokwembulwa ngqo esikhathini sokuphela futhi uyasazisa manje sisesikhathini sokuphela silapha manje.
Satan is the author of civilization.
Manje uSathane ungumqambi wempucuko, umqambi wesayensi, ungumqambi wemfundo. Wena uthi kuqinisile lokho na kulungile asifunde ezwini likaNkulunkulu manje Genesise wesine futhi asibuyele emuva futhi sibone nje umzuzu ngiyazi ngikahle uma ngithatha isikhathi eside kakhulu umfortical mhlawumbe uzongitshela kodwa uGenesise isahluko sesine nevesi leshumi nesithupha uyaqhubeka kusho lapha ekuqaleni uNkulunkulu akwenza ngokohlelo ukubeka isiqalekiso phezu kwesilisa nesifazane nakho konke lokho ababezokwenza futhi hhayi isiqalekiso phezu kwabo kodwa abatshele okwakuzokwenzeka nokuqalekisa umhlabathi ngenxa ka-Adamu futhi siyathola lapha manje ukuthi u-Eva wayenamawele nelilodwa lawo lalingeli kaSathane nelilodwa lawo lalingeli kaNkulunkulu. Manje wena uthi qabo qabo manje futhi Branham umzuzu nje ngitholeleni umbhalo wodwa nomaphi othi uKhayini wayendodana kaAdam ngizokukhombisa embhalweni lapho othi khona uKhayini wayengawalowo omubi hayi uAdam. Manje qaphelani ngenkathi ekhulelwa lapha siqala esahlukweni sesine kuqala futhi uAdam wamazi umkakhe futhi wakhulelwa futhi wazala uKhayini futhi wathi ngitholile Wathi manje ngitholile indodana enkosini kusobala kwakufanele kube njalo akanandaba noma ngabe kwakuyisifebe kumbe noma yini kwakufanele kuvele kuNkulunkulu yabo ngoba leyo imbewu yakhe ngumthetho wembewu yakhe ifanele iveze noma ngabe imbewu eyonakele imbewu ependukezelwe kumbe noma ngabe kuyini izofanele iveze noma kanjani ngokuyala kwakhe waphinda wazala uAbela umfowabo akabange esamazi uAdamu wamazi umkakhe wayesezala uKhayini waphinda futhi wazala uAbela amawele uSathane wayenaye ngalokho kusa uAdamu ngaleyo ntambama niyakubona ukuqophisana okukhulu ephepheni lapha ngiyakholwa eTaxini manje ngalowo wesifazane zala umntwana oyikhaladi nomntwana omhlophe ngesikhathi esifanayo wahlala nomyeni wakhe ngalokho kusa nendoda ngaleyo ntambama nendoda yayizonakekela indoda emhlophe yathi yayizonakekela umntwana wayo uqobo kodwa indoda eyikhaladi yayizofanele inakekele owayo uqobo niyabo ngiyakwazi lokho ekukhweleniseni kwezinja nokunye nokunye impela kuyokwenzeka uma kusemahoreni ambala kamuva lokhu kuyakufakazisa manje ukukhombisa lapho impucuko ivela khona manje asifunde uGenesisi ngapha esahlukweni sesine sikaGenesis futhi nokubona lapho ivesi leshumi nesithupha wayesesuka uKhayini ebusweni bukaNkulunkulu wahlala ezweni laseNodi ngasempumalanga yohlangothi lwase-Edeni futhi uKhayini wamazi umkakhe futhi wakhulelwa futhi wazala u-Enoki futhi wakha umuzi futhi wawuqamba igama umuzi lokuthi ngelendodana yakhe u-Enoki impucuko yaqala uDokotela Scofield lapha eBhayibhelini lami Scofield futhi impucuko yokuqala qaphelani wayesezala amadodana futhi enza ama-organi no-music olandelayo wazala amadodana futhi uqala ukwenza ezinye izinto izimanga wakha amadolobha futhi wenza izinsimbi zethusi nazo zonke izinhlobo zezinto yebo lokho akwenzayo kuba impucuko yokuqala eyayingeyabakaKhayini wenze into efanayo kusukela phansi eminyakeni manje masifinyelele lapho nevesi lamashumi amabili nesihlanu futhi bekisisane ukuthi elilandelayo laliyini u-Adamu wabuya wamazi umkakhe manje futhi wazala indodana futhi wamqamba igama lokuthi uSethi ngokuba uNkulunkulu ethi ungibekele enye inzalo esikhundleni sika-Abela uKhayini ambulele naye uSethi wazala indodana futhi wayiqamba igama layo ngokuthi u-Enoki futhi ngaleso sikhathi abantu baqala ukukhuleka egameni lenkosi ohlangethini lukaSethi hhayi uhlangethi lwabakaKhayini niyabo leso sihlakaniphe esikhulu sonke esasibambelela kakhulu kuso yini ubukhomanisi namhlanje yini uNkulunkulu wabona yisihlakaniphi isayense senzani empeleni na siphila kuphi na nakani la mazwi namhlanje manje unohlobo lwakhe lwe-Edeni uSathane uyenza manje kuleminyaka ezinkulungwane eziyisithupha ubumbile akadalanga kodwa ukhubaze wonke umhlaba kaNkulunkulu izidalwa zakhe izilwane ukuzalanisa ukupastelisa izihlahla izitshalo isintu ngisho nasenkolweni iBhayibheli ibandla
until he's got himself a complete
usaze wazijolela insimu yase-Edeni epheleleyo yesayense yonke into eqhubeka ngesayense izimoto zethu yonke into esinayo sayinikwa yisayense okwenziwe ngumuntu futhi usele Edeni lakhe elikhulu lapha ukufakazisa ukuthi umlayezo wenzeka esikhathini esifanele ukufakazisa ukuthi akusiwo omunye onyaka othize kodwa yisambulo seshumi bukani kupastelisa namhlanje ukwenza okungcono noma okuhle kakhudlwana hhayi okungcono ubani abantwana abancane namhlanje ngise indodakazi yami kudokotela wamazinyo izolo futhi uthe amazinyo ayo lalisonteka umfowethu ezantsi ethaksini umfowethu noman ubenendodakazi yakhe encane futhi amazinyo ayo lalephuma ngokuphambana nodokotela wamazinyo uthi masinya uyakholwa ukuthi mhlawumbe ezikhathini ezizayo ukuthi abantu bayozalwa amazinyo ekhula noma kanjani ukudla esikudlayo ukudla okubhaseliwe nifundile i-Reader's Digest ngenyanga edlule ngoBilly Graham umvangeli odumileyo na kade nimlalele na ngiyamkhulekela manje kakhulu kunanoma yinini ngenkathi ekhuluma kulabo ababhekise okholo lwemuva kanjalo njalo ngobuye busuku ubekwe kulabo bagcotshwa ikhole into ethize eyenzeke kuye ngolunye lwalezi zinsuku ngithemba ukuthi ayibone indawo yakhe lapho ekhona qaphelani manje ubiza esodoma lowo muzi ophendukezelwe futhi manje qaphelani lokhu kwi-Reader's Digest uBilly wayesebuthakathaka kakhulu ngangokuthi akabange sakwazi ngisho nokuthi abambe imihlangano yakhe futhi bamtshela ukuthi kufanele agijime alule umzimba kanjalo njalo ngakho ugijima imali osuku ngalunye ngikholwa ukuthi kunjalo noma into ethize ukuthola ukwelula umzimba umuntu ubolile sonke isintu sonakele yonke into injengoba yayinjalo ngesikhathi sokubhubha kwamhlaba ngamanzi konke kuketukile ngokuphelele kwajika kwehlukile emqeni oqondileyo uNkulunkulu abatshela kuwo isono ngesayensi nokukhohlisa uyisisonte sonke isintu ngifundile yini futhi nje ngaphansi kwaleso siqeshana lapho kwathi khona kulezi zinsuku ukuthi amantombazane amancane nabafana phakathi neminyaka yabo yobudala ngokwesakhiwe sokwenyama phakathi kweminyaka engamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu ubudala kucabangeni ekuboneni okufihlakele ngobunye obusuku ngacaphula intombazane eneminyaka engamashumi amabili nambili ubudala isekuvalekeni ukuya esikhathini yangibiza qekelele futhi yilokho udokotela wayo ayeyitshele khona niyabo ngesiwile esixhwalile isizwe esiqonde esogweni sokonakala ngiyazi lokho kuzwakala kungesiyo inkambe elungileyo kodwa kungokwebhayibheli niyabo ukuthi kuqinisile futhi lesi sizwe siphila kuso lesi sizukulwane sabantu manje qaphelani namhlanje kubhastelise izinkomo ukubhastelise izitshalo isayense iyajika ibuya ngqo isayense efanayo ekwenzayo ithi lokho okubhubhisa sonke isinto nikufunda ngokufanayo njengoba ngikwenza awu abakuyangani na ingoba bangeke bakuyeka izwi likaNkulunkulu lithe kuyoba ngaleyo ndlela kodwa uma bebeyocabanga umzuzu bangamathuluzi njengoJuda Iskariyothi ebeka into impela uNkulunkulu athi iyokwenzeka iyakwenza impela ezisekelweni zabo uqobo zesayensi ngokocwaningo lwakhe lwesayense ngephethini efanayo adukise ngayo u-Eva udukise ibandla futhi okungukuthi lapho u-Eva wayengumfanekiso manje u-Adamu umfanekiso labo futhi no-Eva njalo webandla qaphelani ukuthi lenzani ngokuzulazulela ukwazi uthi nyelele ngale komugqa wokulungile nokungalungile ngokulalela impendukazelo kaSathane noma ukukhubazeka kwezwi likaNkulunkulu lasekuqaleni futhi manje amabandla namhlanje selibe ngelikhubazekile manje angikhulumi ngabantu abantu ngamunye ngikhuluma ngebandla lezwe elinye lisontekele ngapha nelinye lisonteke elinye futhi science iphethini efanayo ayenza uqhube usongo lwakhe usathane okwenzile uIsaya ishumi nane ishumi nambili asifunde lokho umzuzu nje encwadini kaIsaya asiqale isahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili yeka kwakhe ezulwini olusifa ndodana yokusa nokuphosa kwakho phansi wena owawuthobisa izizwe lona nguIsaya embona embonweni nebo onyakeni ozayo ngokuba wena wathi enhlizweni yakho ngiyakukhuphukela ezulwini ngiyakuphakamisa isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi kankulunkulu ngiyakuhlala futhi entabeni yomhlangano kugcineni enyakatho
Inhloso
kaSathane e-Edeni kwakungukuba azenzele i-Edeni lakhe uqobo futhi aziphakamisele phezulu ukuze izinkanyezi kaNkulunkulu zimkhonze amadodana amkhonze futhi ngokoqobo uyiqhubile manje futhi uma esekwenzile lokhu futhi wakufaka ebandleni okungukuthi angeke ngingene ezihlaziyweni nonke nina nilalele nalawo matheyiphu niyazi ngakho lelo yilelo hora impela esiphila kulo futhi nguSathane okwenzile ngezinhlelo zemfundo okufanela kangcono okungcono lokho futhi kungaziwa ngaso sonke isikhathi bahamba baqonda ngqo ekufeni bephuphuthisekisiwe behole impumputhe abaholi abaphuphethekisiwe bezizwe abaholi abaphuphethekisiwe besayense abaholi abaphuphuthekile bebani impumputhe ehola ophuphuthekisiwe uJesu wathi ayekeni wobabili bayawela emgodini lapha aqaphelani umfanekiso wama-Edeni amabili efanekisiwe ngokusondelene kakhulu ndawonye kuze kucishe kudukise abakhethiweyo impela uMathewu wamashumi amabili nane amashumi amabili nane washo ukuthi kuyoba ngaleyo ndlela kodwa ngifuna sibe imizuzwane embala futhi sinake lama-Edeni amabili futhi into eyodwa kakhulukazi ukuthi lisitshela kanjani iBhayibheli ukuthi izwi likaNkulunkulu laveza lelo Edeni nokuthi izwi likaNkulunkulu lisixwayisa kanjani ukuthi elinye Edeni liyofika manje siyazi futhi ukuthi kuzofanele kube lelinye Edeni ukuba futhi besizolalela umprofethi uPawuli kwabaseThesalonika besibili sahluko sesibili bengingakufunda uma nifuna yena ozikhukhumezayo lolo suku aluyikufika lwenkosi uze kwambulwe lo muntu wesono yena ohleze ethempelini likaNkulunkulu ezikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu ukuze kuthi yena njengoNkulunkulu wakhonzwe njengoNkulunkulu cabangeli lokho manje uIsaya ishumi nane umprofethi wathi wambona uLusifa enhlizweni yakhe ngombono phansi kokuphefumulela kukaNkulunkulu ethi uyokwenza lokho uIsaya iminyaka engamakhulu esishiyagalombili ngaphambi kukaPawulu noma cishe lokho manje lapha iminyaka engamakhulu esishiyagalombili kamuva uPawulu uyabona ufika endaweni yakhe eyiyona yona qaphelani kuya enhlokweni i-Edeni lakhe
Edeni lakhe
lesayense nezwe lakhe lesayense nebandla mlobokazi lesayense konke ngaphansi kwezwi lokwazi amakholiji amakhulu iziqu ezinkulu izinhlelo zemfundo lalelani mfowethu dadewethu ngamunye wethu uzohamba leyo ndlela ehanjwe nguFlorence ngiyanicela egameni likaJesu ukuba ninake lokhu ninganaki mina ngikumfowenu ukuthi akusikho lokhu nakani izwi engilikhulumayo leBhayibheli likaNkulunkulu futhi hlolani ngokuphelele kubonakalisiwe ezwini likaNkulunkulu uqobo onyakeni esiphila kuwo lapho esikhona Lezi zinhlelo zingumphiki Kristu ngokwaqobo kuzo uqobo manje uzofanele abene iDeni wathi uyokwenza nanti izwi likaNkulunkulu elilula lithi uyokwenza futhi lapha sibuka ngqo phandle futhi simbona ekwenza
He's done it with his intellectual scientific.
Ukwenzile ngokwakho oyisihlakaniphi wesayensi umlobokazi wobuhlelo uzohola ngolunye lalezi zinsuku emkhandlini womabandla omhlaba ozomiswa onke azoba naye ezama abantu hayi ngoba bengabantu ababi batshalwa kulowo muqa oqondile njengombila kodwa usathane wahlonyela izintandela ezibizwa ngesayensi ucwaningo imfundo iziqu zobudokotela ngesinye isikhathi ngeke bakuvumele ngishona nasepulpiti phandle uma ungaveza iziqu zobudokotela zasekholiji elithize ndawo ndawo.
Not the people, it's the program it's wrong.
Konke kuyiphutha, hayi abantu, uhlelo luyiphutha.
And now what's it done? It's all headed up again.
Futhi manje kwenzeni na? Konke kuya enhlakweni futhi. Futhi kulethe izwe lonke. Ngesigejalo sokubhastela. Impendukezelo yembewu kaNkulunkulu yasekuqaleni. Kuya kwenye inxushunxushu yobumnyama.
I'm so glad.
Kodwa ngiyajabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyasikhumbula futhi ukuthi usengahamba ngaphezu kobuso besimo. Wethembisa ukuthi wayezokwenza futhi abize umhlambu omncane oyoba ngumlobokazi wakhe. Qaphelani lapha futhi manje ukuthi lamabandla afanekisa ngokuphelele kanjani noma lama Edeni. uNkulunkulu ngembewu yezwi lakhe futhi yinye kuphela into engaphilisa izwi futhi lowo ngumoya ngokuba ungumnikezeli ukuphila ezwini futhi uma kuphila ezwini kuhlangana nokuphila komoya kuveza noma yikuphi imbewu eyikho. Manje qaphelani ukuthi kwenzekeni ensimini yase-Edeni kwakungumnotho kaNkulunkulu wokuba msulwa futhi lokho kwakungokunye kwezimiselo zezikhathi. Isimiselo sokuqala sezikhathi kwakumsulwa abantu babengazi sono babengazi lutho ngesono. Bobabili u-Adam no-Eva babeyambaze kodwa bebefihliwe ebunqinini babo ngeveyili kamoya phezu kobuso babo. Babengazi neze ukuthi babeyambaze nhlobo ngoba babefihliwe ngokuba iveyili kaNkulunkulu emiqondweni yabo uqobo babengazi ukuthi kwakuyini okulungile nokungalungile. Futhi bona bobabili bebi lapho behambaze kwakukhombisa ukuthi ukwazi kwakungakafiki kubo yebo ukuthi babehambaze bobabili behambaze futhi bengakwazi. Manje uma nizophenya uma nifisa noma nikubhale phansi esambulweni sehloko sesithathu uMoya oNgcwele ubikezela lo nyaka wokugcina kunyaka webandla lePentecostal laseLaodikeya ezinsukwini zokugcina wathi uhambaze futhi uphuphuthekile futhi kawazi. Nanso imbewu kaNkulunkulu phansi kobumsula bengazinhlobo ukuthi babehambaze phansi kweveyili kaMoya oNgcwele ubamboza ngeveyili esonweni futhi manje onyakeni webandla wokugcina siyathola lapho ukuthi bahambaze futhi abakwazi kodwa akusiye iveyili kaMoya oNgcwele iveyili uSathane ewisele ku-Eva ngesinyelele emuva labo iveyili yenkanuko iveyili yenkanuko. Bangcwele kakhulu baze abasakwazi nokuthi bahambaze abesifazane bakithi emgwaqeni begqoke izikhindi ingubo ekhalekisayo. Omunye wangithumele isikepe ephepheni ngelinye ilanga sale ngubo entsha abazoyigqoka ngicabanga ukuthi ama-intshi ayishumi nane kusuka ezinqulwini noma into ethize futhi angazi noma ngaba besifazane bakithi noma ngaba besifazane babafo bakithi uyaqonda yini ukuthi leyo yiveyili yenkanuko na. Manje wena ubuzothi ngingafakazisa phambi kukaNkulunkulu ukuthi ngimsula kunoma yikuphi ukuphinga kumyeni wami noma konke lokhu kodwa noma kunjalo ebahluleleni uzobizwa ngesiphingikazi. IBhayibheli lasho njalo.
Jesus said whosoever looketh upon a woman
uJesu wathi obowesifazane amkhanuke usephikile naye vele enhlizweni yakhe. Uphuthekile, uhambaze. Futhi kawukwazi. Hayi labo abesifazane bandla abancane phandle lapho. Akukho lutho engimelane ngalo nabo. Yilobu bubi. Futhi inqubo yabandla ibonakala ihluleka ukuba uqonde noma ime imelane nakho. Babayeka, baphungule izinwele zabo, baziphende obuze nezigidi nezinto, phansi kwegama lokuKristu, into enyanyeka kanje pho okuyiyo. Yabo, bahambaze futhi, eEden likaSathane, futhi akakwazi, abakwazi. Ngiyakholwa ukuthi ngibona, mhlambe ngibuka ngaphesheya lapha, ichibi lokubhukuda, lowo besifazane phandle lapho manje. Uma lowo wesifazane kuphela ubekuqondile lokho akwenzayo, kodwa akakwazi, uhambaze. Umzimba wakhe ungcwele, undule izingubo zokugqoka uNkulunkulu amgqokise ngazo, ngesikhumba salesi sizukulwane, ulokhu ekunquma njalo njalo. Uhambaze ngaphansi kwegama lempucuko, imfundo ephakeme kakhulu, impucuko engcono, isayensi ephakeme kakhulu, ephathelene nezinkambo ezilungileyo. Angiqiniseke ukuthi lokhu kuyazika, konke kungokukadeveli, futhi kuyobhujiswa ekufikeni kwenkosi uJesu. Kuyobhujiswa nokuncuka kwakho, akuyi kuba khona eyodwa into eshiywayo. Futhi ngani esizweni sonke, njengoba ningilalele lapha eFoenix, cabangani ngalezi zinto, lapha phansi kwazo. Manje uJesu washo ukuthi bayodukisa abakhethiweyo uma kungenzeka. Umoya wokuqala wawuyi iveli yokuqala, yeyiveli engcwele, umoya ongcwele, futhi wayengafanele ukubheka ngaphandle kwalowo. Kodwa ngenkathi uSathane eqala ukukhuluma naye ngokwazi, wadingeka athi nje ukulunguza kancane ezweni. Futhi yilokho impela indodakazi yakhe, ibandla, elikwenzile. Nifanele nibone, nifanele nigqoke njengenye yezingcweti zebhayisikobhe, noma izinsizwa zifanele zenzise okuka Elvis Presley, noma uPat Boone, noma abanye balabo bantu phansi kwegama lenkolo. UPat Boone uyiChurch of Christ, Elvis Presley uyiPentecostal. Abalingiswa babili abangenwe amadimoni, ophosele izwe enxushunxushini embi kakhulu kunoma uJuda Iskariyoti enza ngokukhashelwa kukaJesu Kristu. Abakwazi, labo bafana abakwazi lokho. Akukho lutho enginalo luphambene nalabo labo bafana. Amadoda ngumoya okubangelayo. Nje yekela kulolo hlangothi kancayana. Edela leyo ntandela nje ibe nokuhamba kukodwa okuncane, zungeze ikhoba lalowo mbila. Kanye bhekisisani ukuthi kwenzekani. Umbila awusekho, oya, usevele umtholile. Futhi yileyo ndlela eyokwenza ngayo, iyokwenza ngaso sonke isikhathi. U-Eva wadingeka nje athi kulunguza kanye ezweni. Futhi ake ngisho into ethize kuwe mfowethu nodadewethu. UJohane wokuqala isahluko sesibili nevesi leshumi lesihlanu singakufunda uma lifisa. IBhayibheli lithi, uma sithanda izwe noma izinto zezwe, kungoba uthando lukaNkulunkulu lukho ngisho kithi. Manje igama lapho alisiwo umhlaba, igama lesiGreki icosmos, okusho uhlelo lezwe. Uma sithanda izifashions zomhlaba, izwe, uma sithanda inkambiso yosuku, uma sicabanga lezi zikhathi sibangalisayo, oh, sinazo zonke lezi zinto. Uma ucabanga lokho, kungenxa yokuthi ukucabanga kwakho kuyiphutha, kuphendukezelwe kudevil. Ngokuba uma uthanda uhlelo lezwe nezinto zalelizwe lamanje, kungenxa yokuthi uthando lukaNkulunkulu alukho ngisho nakuwe. Kumbuleni lokho. Oh Nkulunkulu, bukani ukuthi sibuka kukuphi. Lapha ngifuna ukuma nje umzuzu, futhi nginitshele indaba encane. Ngezwa ngomfundisi wasempini yomhlaba yokuqala babephose Njongo sathala ekuqaleni ngikathi efika engena etimini yaseyideni wayengenakuzimba lezo zimbewu wayengenakuzi bhubhisa kodwa wazifutha ngophoyizeni futhi wakhubaza imbewu ayivezanga inhlobo yayo efanele kwakhubaza imbewu yasekuqaleni futhi yilokho zonke lezi zinhlelo zenkolo baseyiwo amadodana amadodakazi enkulunkulu kodwa kuyakhutshazwa bayaya esotweni befuna ukwenza okulungile isisitela alingeni neze esigodlweni samasisitela ukuba ngowesifazane odelelekile umfundisi akedluli neze esikoleni ukuba nje abe yindoda embi awulijoyini neze ibandla bese uqhawula ufake igama lakho encwadini kumbe noma ngabe yini oyenzayo ebandleni lakho ukuba ube ngumuntu omubi wenza lokho ukuba ube ngumuntu olungileyo kodwa kungukukhohlisa kungukukhubazeka okukwenzayo usathane ekufuthile niyabo unkulunkulu akakaze abe nenhlangano yikho into enjalo etsholakala noma kuphi emazweni kankulunkulu unkulunkulu uyinhlangano yethu sihlanganiswa kuye umzimba unkulunkulu ezulwini kunjalo amagama ethu asencwadini yokuphila yewudla qaphelani kodwa niyabo ngiyazi kulukhuni kakhulu kodwa ngifuna nithi nje ukubekezela kancanyana uma nithanda ngesikhathi sempi yomhlaba ngiyaxolisa ngokuqhela endabeni yami kodwa ukwenza leli phuzu ngifune ukuninikeza ukuhlaziya kwami ngalokho usathana akwenze Edeni wafutha ngesifutho sikapoison esenyanyekayo beningathanda ukwazi ukuthi sasiyini lezo zifutho na nginganitshela nginayo indlela yokukwenza amagama amabili ukungakholwa okuphambene nokukholwa wafutha ukungakholwa ukungabaza nesayense yagcwalisa indawo yayo lapho okukhola imbobo eyangena embewini usathane wagcwalisa leyo mbobo ngokwazi kwesayense nempucuko futhi kukubaze konke okudaliweyo kukankulunkulu konke jikelele ngiyazi licabanga ukuthi nginibeka egatsheni kodwa ngisegatsheni nani futhi sonke silapha kuzama ukuthola esingakwenza asizisho lezi zinto ukuba sehluke sifanele sibe qotho thina ngamunye sehlele ekupheleni kwendlela lapho esizozilanda khona ngalo lonke izwi khona manje siyazi ukuthi amaphimbo ethu uma sizalwa ukukhala kwethu okuncane kokuqala konke kuyethephini kuzophinde kudlale futhi ngosuku lokwahlulelwa ngisho lezingubo zokugqoka ozigqokayo ziyokhonjiswa ebusweni bakho ngosuku lokwahlulelwa ngisho nesayense ekutholile lokho ngethelevishini niyabo ithelevishini ayisikhiqizi sithombe ihambisa kuphela ngomgudu umbala wezingubo zokugqoka ngaso sonke isikhathi uma unyakaza yonke imicabango esemqondweni wakho ngokoqobo kugcinwe erekodini likankulunkulu futhi leyo nto enkulu iyobekwa phambi kwakho ngqo zonke zalezo zingubo zakho ezinyekekayo uzigqoka ngaso sonke isikhathi owuya ngaso sitolo okugundwa kuso ukunde lezo zinele unkulunkulu akupha zona kuyoba khona uyophendula ngakho ngeke wenze umnyakazo khona lapho ngisho nje nemicabango yenhliziyo yakho ngenkathi usayenza iyodlala phambi kwakho ngqo uyophunyuka kanjani na siyophunyuka kanjani uma sidebesele insindiso enkulu kangaka na niyabo asizi kuphunyuka wonke umnyakazo nemicabango yenhliziyo kuqoshwa ngqo kwelinye izinga ngisho nombala wezingubo zokugqoka uzigqokayo ithelevishini enombala ala iyakufakazisa kuphume ngo iyakukhipha futhi iyakukhombisa niyabo futhi nje lokho kusezingene lilodwa kwamathathu esiphila kuwo niyabo manje upoison ulishaye kanjani ibandla washaya umhlaba upoison kasathane phezu kwezimbewu fake izimbobo kuyo futhi wayibangela ukuba ikhubazeke Kaningi kaningi ucwila ngokujulile kakhulu ezinhlizweni zamabandla nasezinhlizweni zabantu nakho konke isayense isayense sekuze kuba yindawo lapho khona isintu ngokuzalaniswa ikhona ukuthi yonke imbewu ifanele iveze inhlobo yayo futhi isintu nesitshalo nakho konke kuzalaniswa kusilethe endaweni ekudleni ukudla kwethu okuvela emhlabathini okungukuthi imizimba yethu kwenze ukupastela ufake imiqondo yethu yonke manje uma imizimba yethu iwa kusukela eminyakeni ngamashumi amabili kuya emashumini amabili nanhlanu kudala ngenxa yamangqamuzana onakele ngokudla okuningi okupasteliwe amangqamuzana obuchobo bethu awonakali yini na akusiwo yini lawo mangqamuzana futhi na yingakho uRicky egijima edabula estradi lapha nale nduku eshisayo ngenkathi uRicketta okuka-Elvita nabaningi babo njengoba besingalibiza igama phandle lapha benqula uhafi phambi kwabantu ngokomqondo bengasekho ingasekho imicabango ethize ngobuqotho noma izimilo endabeni yami encane lo mfundisi wasempili wathi wayekade sezanza esibhedlela futhi wathi abafana abaningi kakhulu belele ethendeni abanye wayesanda kuvela phandle nje wathi waphumela lapho nesinye isikhulu samtshela sathi mfundisi wasempini sifuna ukugibela siphume ukuyokubuka emasimini phandle lapho babejikijele lo phoyizeni wegesu eluketshezi olusamafutha nechlorine njengoba babenza ngalezo insuku futhi wathi ngaphumela lapho mfowethu Branham wathi kwakungekho xolo esihlahleni kwakungekho hlumela lotshani kwakungokusa kwephasika wathi kwakukhona ezinye izimoto zempi ezindala ezisakazekile ezansi lapho isikhulu sasifanele sithole irekhode lazo futhi sibone ukuthi ngabe kwakukhona yini okwakungenzelwa zona eduze kwe-Agone Forest enkulu wathi ngathi ngimi lapho ngedwa wathi ngabeka phezulu ngathi oh nkulunkulu yile ndlela konke okuza kuyo kunjalo konke kuyeza kwakushe konke kwangqonga kungekho kuphila ndawo nhlobo utshani bushile isihlahla ngalawo magesi izihlahla zibulewe yonke into yabulawa isontekile kulengela phansi lapho izinhlavu nezinto zazibhoboze khona uma leso kungesiso isithombe seze namhlanje lapho usathele futhi akhona ukungakholwa kwakhe ukubhaselisa kwakhe isayense yakhe ukwazi kwakhe kuze kuthi lokho elaliyikho ekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu ebeke u-Adam no-Eva ensimini lelo paradise elihle lingenakufa lingenakugula lingenasizi futhi yonke into iphelele ngohlelo bukani ukuthi uphoyizeni i-DDT kasathane yenzeni liyinxushunxushu akukho luthi olusele kulo wathi ngaqala ukukhala ngabuyela emuva ngaheheka edwaleni wathi ngavele nje ngaya laphaya ngase ngibuka edwaleni ngaliphusha ngaliguqula phansi ngaphansi kwedwala kwakuyimbali encane emhlophe ikhula into kuphela ephilayo eyayisele ngoba yayikade ikhoseliswe yidwala Nkulunkulu dwala lami sikhoselise namhlanje oh Nkulunkulu ngenkathi labo poison bendiza ndawo zonke egameni lesayense nemfundo sikhoselise ngigcine kuze kube yilolo suku oh Nkulunkulu ngumkhuleko wami manje ngithemba ukuthi thina ngamunye siphansi kwalelo dwala uKristu Ngashumayela nje ngelinye ilanga abaningi benu bakuzwa ngangehlela emahlathini ngizingela uthi ngaheheka ukuba ngiphenduke uthi ngabuka futhi lapho kulele ikathoni likasikilide elingena lutho noma ipaki noma nikubiza ngani futhi yinkaphani angizizwela ukuthi ngifanele ngilibize igama labo kodwa intaphani kagwayi yayinakho banesiqubulo ihluzo lendoda ecabangayo ukunambitha kwendoda ebhemayo ngaqala ukuhamba ngezinyawo ngiqhubeka ngehla kancanyana ngokuqhubeka emahlathini futhi into ethize yangiheha buyela muva kulelo paki likasikilidi yacaba baba wasezulwini ngehlela ezansi lapha kuleso sihlahla lapho lezo zingwejeje zakhulunywa nguwe zaba khona ngokunye ukusa kungani ungibize ngibuye na futhi into ethize yathi unenkonzo ezayo yangesonto indikimba yakho ibhale kulo ngacabanga epakini kasikilidi na ngabuyela muva futhi ngiqala ukucabanga hluze le ndoda ecabangayo ukukhohlisa kunjepho okuyikho ukuba indoda ibiye indoda ecabanga ibingeke ibheme nhlobo kodwa yabo abantu bayawugwinye lokho ngiyakholwa kwakuyiminyaka emibili edlule ngenkathi ngangiyikweke ezingqunguthela ngenyukela embukisweni wezwe ngenkathi usogwini lwasentshonalanga futhi babe nesithombe siya-Helbrainer nabaningi babo lapho futhi ososayense abaningi babo wayesehholo elifanayo mayelana nengozi yokubhema ukuthi babeyidonsa kanjani leyo duthi yedlule emabulini bese bethatha i-Q-tip encane base bephakamisa injimbilili beyisusa lapho base beyibeka emhlane egundane base belifaka ekhejini ezinsukwini eziyisikhombisa laligcwele kakhulu umdlavuza lalingakwazi ngisho nokuhamba nebo wathi balidonsa ledlule emanzini ngathi ihluzo ayikho into enjalo ngathi wena manje lokhu isenzo oqobolwayo bathi ngeke obe nentuthu ngaphandle uma uthole itiyela itiyela lenza intuthu futhi into kuphela okuyiyo yicebo lokuphamba ukudayisa abanye osikilidi abaningi ngenkathi lokho umangi angithembi ukuthi nicabanga ukuthi ngingongcolisa okungcwele noma uhlanya lowo devele endodeni oyenza ibheme ukuba izibulele yona uma ifuna injibilili yosikilidi odwa lokho kuyoyinikeza isifiso sayo manje inkampani iyafika iduze ngaleli cebo lokuphamba elidukisayo bese ithi ihluzo le ndoda ecabangayo izofanele ibheme osikilidi abane noma abathathu ukwenza itiyela liningana kuwe ukuyenelisa njengoba wenze ngowodwa amamelikana ethengisa ukufa kubazalwane babo nodade wabo angikutholi kodwa nakho phakathi lapho ngacabanga kukhona ihluze le ndoda ecabangayo elilungile manje uma indoda ibibhema kumbulani kuveza kunambitha kwendoda ebhemayo kona-ke uma ungeke ube no ugcwalise isifiso sentuthu uze uthole intuthu lapho futhi uthole izofanele iveze kunambitha ngakho ubhema osikilidi abane noma abahlanu futhi ukhokhele kakhulu kunoma ubuzokwenza uma nje ububheme usikilidi owodwa ovamile niyabo kuyicebo eliphambayo icebo eliphambayo nendali ukudukisa abantu amamelikana uma ngicabanga ngoveli ford u-George Washington nokubili nokokuthathu kwamasosha akhe futhi kungekho zicathulo ezinyaweni zawo ngalolo suku olubandayo kusenzela umnotho esiyiwo futhi-ke amamelikana adayisela imelikana umfowabo nodade wabo ukufa ngaphansi kwecebo eliphambayo lamanga ngenxa yemali eyinzuzo engcolile impande yakho konke okubi ukukhalela imali uthando
the whole thing's gone mad knowing not that this whole thing will perish
yonke into siyahlanya bengazi ukuthi yonke lento iyobhubha kodwa uma ungathola intuthu ungeke ube nokunambitha ngase-ke ngicabanga kukhona ihluzo le ndoda ecabangayo ihluze le ndoda ecabangayo futhi ngathatha indikimba yami kusukela ekutheni ihluze le ndoda ecabangayo liveza ukunambitha kwendoda engcwele ngakho ngacabanga ukuthi amahlelo ethu lenze yonke inqoba yokunjalo afaka abantu futhi bababize ngamakristu leyo nje yinoma yiphi indlela ngani na athola abanye abaningi ehlelweni labo noma izinhlangano thola abanye abaningi phakathi lapho ngoba sibavumela mela bangene ngaphansi kwalokho nokunye nanoma yini lokho kwenzi nayimuphi umehluko nje ukuze bafake igama labo encwadini futhi bathi bangumkristu yilokho kuphela o ngokukholwa usindisiwe fanele ukholwa udevel wenza into efanayo ya ufanele uzalo kokusha futhi lokho kufika ngehluzo likaNkulunkulu. Manje nanto ehluzo lendoda ecabangayo ngilibambile esandleni sami, ngeke liveze ukunambitha kobuhlelo kodwa lizokwenelisa ngempela ukunambisa kwendoda engcwele. Niyazi bengakaze aze edlule kanjani owesifazane ophungule izinwele kulelo hluzo na? Bengakwenza kanjani owesifazane ogqoke izikhindi kuba aze adlule kulo, noma amabhulukwe ama-slacks uma ibhayibheli lithi kuyisinengiso kuNkulunkulu ukuba wesifazane agqoke ingubo ngisho engeyo wesilisa? Futhi ingakwenza kanjani indoda ecabanga noma yini ngayo iphume lapha futhi igqoke njengabesifazane, idedele izinwele zayo zikhule njengowesifazane, zehlele emehlweni ayo neziphomoliya futhi zime zaphothela kanjalo na? Igqoke izingubo zangaphansi zomkayo, yena owesifazane ugqoke izingubo zakhe owesilisa zangaphandle. Ihluzo lendoda ecabangayo na? Indoda ecabangayo ngeke ikwenze lokho, noma owesifazane ocabangayo ngeke akwenze. Izwi likaNkulunkulu ngeke likuvumele kwedlule. Akube neyodwa into ebingedlule kulelo zwi. Lowo umoya ongcwele futhi ulethe izwi lingene kuwe futhi uveze kunembitha kwendoda engcwele. Banamhlanje uRiketa estradini othandekayo, umumo womzimba omuhle uNkulunkulu amupha wona, uSathane usebenzisa futhi uyagqoka ngokungena similo kakhulu. Engazi ukuthi iviki kusukela namhlanje angahle abe esebola ethuneni. Ngiza ngehla ngestradi lapha kuke kudala ngangishumayela enqunqutheleni Assemblies of God ngale ogwini Ntshonalanga emhlanganweni phandle eNingizimu Ntshonalanga Bible Skole. Inenekazi elincane lehla ngomgwaqo elincane ligqoke lezo zingubo ezincane amabhikini noma ngabe nikubiza ngokuthini, nezinsephensephe zilenga ngaphandle nesiqoko samakhawaboy namabhuzu. Ngangenyuka ngomgwaqo ngacabanga umfo omncane bandla, umntwana kamama othize nobabayi wabekwa lapha ukuba abe yindodakazi kaNkulunkulu futhi usebe isicupho sodobo lukaDevil. Ngacabanga ngikhona ukuthi ngizojika nje futhi ngibuyele emuva futhi ngitshele leyo nganyana yayibonakala icishe ibe nguntanga kaSara wami lapho iminyaka eyishumi nesikhombisa, iminyaka eyishumi nesithupha ubudala noma into ethize. Ngacabanga qhabo ungcono ngingayitsheli, ngizovele ngenyukele lapha nje emgwaqeni futhi ngiyikhulekele. Uma umunye umuntu engibonile ngimile futhi ngikhuluma nayo kungcono ngingakwenzi. Manje futhi lalelani madodana kaNkulunkulu, ingena kuleyo ndawo efanayo yabo Jezebel bosuku begaga ngawo, kodwa indoda ecabangayo izocabanga kuqala. Ngathi abukeke kahle kakhulu, ngathi kubenge ukuthi ngingenza ukushaya naye, kodwa kuyokubiza umphefumulo wakhe mfana amanye ena amantombazane kulaborikis. Ihluzo lendoda ecabangayo liveza kunambitha kwendoda engcwele. Nina madoda aganiwe, uma nibone labo besifazane estradini kanjalo, nina madodana kaNkulunkulu, aniqondini ukuthi kwenzekene ekuqaleni kokuqala na? Ngenkathi isayense yayeze besifazane babukeke kahle kakhulu ezweni elabhujiswa ngamanzi, kwaze kwathi amadodana kaNkulunkulu athatha amadodakazi abantu, hhayi amadodakazi kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu akazange akukhohlwe, babhubhisa yonke into. Isayense ukubukeka kahle ngokuthe xaxa kwakuvamise ukuthi niyabuqaphela ubuhle babesifazane buphakama ngezinsuku zokugcina, uyisibonakaliso sokuphela uNkulunkulu ukufakazisile. Ngakho sebenzisa ihluzo lendoda ecabangayo uyoba nokunambitha kwendoda engcwele. Kuyokubiza ikhaya lakho, kuyokubiza isikhundla sakho, kuyokubiza yonke into onayo ngaphandle kwalokho umphefumulo wakho. Kuyabhidliza ikhaya lakho, ngahle kube nenye indoda ekhulisa abantwana bakho, noma omunye wesifazane okhulisa abantwana bakho. Thatha ihluzo lendoda ecabangayo liyoveza ukunambitha kwesifazane ongcwele. Uma uqala kuya esitolo sokugunda izinwele noma into ethize enye futhi bayakutshela uzophathwa yikhanda, uyazi thatha ihluzo lowesifazane ocabangayo okwashiwo iBhayibheli, uyabo, bese udeda kuko, uyabo, ungakwenzi. Ngingumfowenu futhi ngiyanithanda, akukho lutho engiphambene ngakho nani, uNkulunkulu uyazi, futhi lokho kungenza ngisho izinto engizenza ayenzayo kungenxa yothando lukaNkulunkulu ngani. Uma umuntu ephumela lapho futhi bengayikunitshela umelusi wakho ngakuvumela uhlale eduzane futhi uziphathe kanjalo akakuthandi, angeke akuthanda. Ngeke ufune lolo hlobo lothando ngabesifazane. Ngifuna ukuba nokunambitha okungcwele ngodadewethu. Ngimfuna abe ngudadewethu ngempela, hayi omunye umuntu ongathi omunye umuntu ukhulume ngaye ebukeka kahle kakhulu nokuthi unjani. Lezo zindlovukazi zocanze kuya kweyami, hey qhabo, ngimfuna inenekazi. Oh Nkosi, ngigcine phansi kwedwala. Yebo, kwabasefesu 5:26, indlela eyodwa kuphela ongedlula ngayo kulelo dwala, lokho ngukuthi ugezwe ngamanzi okwehlukanisa ngezwi. Kunjalo, manje ungavumeli lo devil akufuthe ngemfundo yakho. Qhabo qhabo, izokubulala ukuthonya kwakho. Ungavumeli udevel athathe lokho. Awu, ngisole esontweni umama wami ayesonta kulo, ubaba wami, ukhokho wami. Ungavumeli devel akufuthe ngalokho. Ibhayibheli selivele lishilo eminyakeni yebandla ezikhombisa nezinto lapho konke sekube yize kunjalo. Yonke into eyonakele, yonke into eyisilonda esibhucukile. Ningavumeli alifuthe athi, awu, kuyisayensi ephathelene nezinkambo ezilungileyo eziphakeme kakhulu. Sifundiswe kakhulu kunoma sasivamise ukuba njalo ezinsukwini ezindala. Ungamvumeli udevel abeke lokho ngaphezu kwakho. Ngilikhombisile lonke uhlelo lwakhe lwempucuko, imfundo nesayensi unakho ngoebandleni futhi ningakulaleli lokho. Susa ikhanda lakho kulezo zinto zethelevishini ezindala ezingcolile nezinto. Nendikimba yethu ithi, ningalingisi kodwa niguqule isimo. Ningangeni bese nithi, ngaqiniswa ngesonto qhabo. Ngenani bese niguqule isimo khona manje. Niguqule isimo kulokho eliyikho. Niye kulokho uNkulunkulu afuna nibe yikho. Manje kuya ngokuthi hlobo luni embewu ekuwe. Uma isihlakaniphi imbewu yemfundo ibekwe kuwe, yinye kuphela into engayenza ukukhubaza. Yilokho kuphela indoda leli noma indodakazi kaNkulunkulu kuyinto kuphela engayenza. Abantu namhlanje njengoba ngibuka phandle baziphathisa ungathi abakholwa ngisho nokuthi ukhona uNkulunkulu. Ngiyaxolisa ngalesi sisho. Uma imizwa noma ubani ulinyazwa yilokhu, angikuqondile. Emasonteni athi awabe mabili edlule ngamenywa yindodakazi yami uqobo ukuba ngingene kwithelevishini futhi ngibuke ukucula kwezenkolo. Kungesonto ekuseni ngangifuna ukuzwa u-Oral Roberts ohlelweni lakhe, ngabatshela ukuba bangiyazise. Wathi, ngiyakuzwa lokhu. Lokhu ngukucula okukhulu kwehubo. Indodana yami imi lapho yangitshela ngakho nayo. Ngase ngiphendula leyo sethi, siqashe kowesifazana nethelevishini endlini yakhe, angikaze ngihlose ukuba neyodwa endlini yami. Qhabo mnumzane, angiyifuni leyo nto endlini yami. Ngingayihlakaza ngesibhamu sami esiyingebe. Angifuni kwenza lutho ngaleyo nto embi, qhabo mnumzane. Kodwa ngathatha i... Ake nginitshele ngani base-Arizona lapha. Nizibonile lezo zihlaziyo ngolunye usuku zezikole. Nizibonanga na amaphesenti angamashumi ezishiyagalombili abantwana esikoleni sase-Arizona aguliswa ngokuntuleka komqondo. Amaphesenti angamashumi ezisithupha nesikhombisa abo kwakungenxa yokubuka ithelevishini. Kuthiwani ngalokho na?
You better use your shotgun.
Bekungangcono sisebenzise isibhamu sakho esingebe. Niyabo, manje ningamvumeli udevel anifuthe ngalokho, qhabo mnumzane. Manje abantu njengoba ngishilo, abantu baziphatha sengathi ngeke badingeke beze okwahlulelweni. Laba bafana namantombazane babe nomndeni othize wamandiya naye yonke inqwaba yezinto. Ngicabanga ukuthi umfo obizwa ngumnumzane Phul uyinhloko yakho. Futhi uma ngake ngabona imbuqo yesimodeni yamaculo, kwakuyindlela ababekuphatha ngayo. Isigejane sorikizi simi lapho bevevezelisa izandla zabo phansi phezulu. Ngithokozele ngempela leyo nsiza lapha kulokhu kusa ecunile, ibukeka iqotho njengendoda yangempela. ngiyakuthanda lokho uma nina nina boso mabhizinisi esinye isikhathi lapha ngithole sigejana salaba orikiz abama lapha uthi sishaya indingilizi futhi sipongoloza futhi sikubeza futhi babambe umoya wabo baze babehlaza siphakaphaka ebusweni futhi lokho akusiko ukucula lokho nje ngokukwenza inqobo emsindo wesayense ukucula kungubumnandi endlebeni obuvela enhlizweni futhi ngacabanga into embi kanje into elihlazo elinje ngakho kanjani ngaphansi kwegama lenkolo baziphala sengathi akekho unkulunkulu omunye wathi ngelinye ilanga kumfana ohambane ndodakazi yami umfana ongumkristu wathi ekunikeza ukuphawula okuhlakaniphile ngu-Adam no-Eva wathi u-Eva ehamba edabula ensimini wathi bantwana niyasibona leso sihlahla lapho na wathi lapho umama wenu esidla khona wasikhipha endlini nasekhaya ungathini nje efanele ukuba ngumkristu ekuqinile obengathatha isithembiso sezi likankulunkulu bese ekuphoza yehokweni lezingulube baziphathisa ungathi ngeke badingeke beze ekwahluleleni kodwa unkulunkulu uyoletha yonke imfihlo ekwahluleleni baziphathisa ungathi akekho unkulunkulu angifuni ukubabiza ngesiwula ngoba ibhayibheli lathi isiwula akulungile ujesu wathi akulungile ungabizi umuntu ngesiwula kodwa emahubeni 18 okukodwa isiwula sithe enhliziyweni yaso akekho unkulunkulu nebo bona abasizwe angifuni ukubabiza ngeziwula kodwa baziphathisa kungathi bayizo baziphathisa okwaso ngakho ngiyabona ukuthi sikuphi namhlanje njengokuthi angekho unkulunkulu ngingowebandla futhi bona bonke yonke into ibhayibheli yihlaya elikhulu ibandla lethu liyazi lapho beya khona ya baqonde ngqo esokweni impela emgwaqeni wabo ngqo wehle njalo ngesayensi enemfundo amakholeji esayensi yezenkolo nezinto uyabaphephula nje behle ngqo ngomgwaqo umoya ongcwele awunathuba lokunikeza isambulo entweni engenewutho ikholiji selivele linakho kusikwe wakhishwa umoya ongcwele ngokokusiyola hhayi ikholiji hhayi ababhishobhi nababoni kanjalo njalo umoya ongcwele ungumholi wethu uKayini wayengumuntu onjengalowo wayekholwa impela impela manje uma inkolo iyiloko konke ofanele ube nakho bona-ke unkulunkulu wayengalungile ngokulahla uKayini ngoba wayengokholwayo wayengokholwayo nje futhi eqoda njengoba wayenjalo u-Abela manje khumbulani wacabanga ngonkulunkulu wakhonza unkulunkulu wayenebandla wakhe altari wenza umhlatshelo wakhuleka wakhonza kodwa wenqatshwa akunendaba ukuthi kunjani u-Esawu wayenjalo futhi niyabo inkolo niyabo lelo yibhizinisi likasathane hhayi ukubulala yonke into kodwa nje ukuyonakalisa lokho kuphela akukazi ukubulala yonke into ow hhayi amakhomanisi gabo gabo umphiki kristu akusibo ukukhomanisi ibhayibheli lathi kuyodukisa abakhethiweyo uma kungenzeka ningaliqapheli ikhethini lensimbi kodwa elibubende ehe kodwa qaphelani uKhayini ufika ukuzokhonza kodwa wayenenzalo engalungile kuye inzalo enyoka enobuqili ukushibiza kwenyoka enobuqili kwakushibizele phezu kwakhe ukuba wayeyinzalo yowesifazane wayeyazi intando kankulunkulu ephelele kodwa wala kuyenza benikwazi lokho na usathane uyayazi intando kankulunkulu kodwa nje uyala ukuyenza qaphelani wayembonile unkulunkulu eqinisekisa umlezo ka-Abela manje ngifune nicabange sebenzisani ihluzo lenu lendoda ecabangayo manje okomzuzu umlezo ka-Abela oyiwona wona unkulunkulu awuqinisekisa ukuthi uyiqiniso niyadweba manje na ehe umlezo ka-Abela wawephukeliwe futhi uKhayini wawubona futhi wazi ukuthi unkulunkulu wayewuqinisekise kahle lowo mlayezo kodwa nje wayengenakuwenza ukuzazisa kwakho kwamvimbela kuwo kunjalo kuzazisa kwakho kwamvimbele kuwenzeni wayebona uNkulunkulu eqinisekisa umlayezo ngakho kubonakala kumanje kukhulu kakhulu kubani ukuthi Joba ezweni leNkulunkulu bona bafuni nje ukukwenza bayazijoba esivumweni kukholo sebandla impela kodwa hhayi ezwini kankulunkulu uma ufuna ukuthola lokhu yana ndinemibhalo lapha lokho engibhekisa kukho lapha ugenesisi wesine isithupha nesikhombisa unkulunkulu wathi kukayini wathi ubuso bakho ubunyukumeleleni na ungani ugcwele intukuthelo yonke uhamba uzungeza na nje uzwe umlayezo okuthi uthelisayo wathi awu ukwenzela ini lokho na ubuso bakho ubunyukumeleleni ngoba angizange ebandleni lakho na ngakho ukwenzeleni na usebenzisa ihluza lendoda ecabangayo na yabo noma kungani ungakungani ubukeka kanjalo na wathi uma uzokwenza kahle hamba wenze njengoba umfweni enza phandle lapho ngizowebukela futhi ngikubusise ngizokwenzela into efanayo kodwa nje akakwenzanga wathi manje uma ungakwenzi sono sokungakholwa silele eminyango manje ngenkathi besitshela izinsuku zezimangaliso seledlule makubona ngokupheleleka kakhulu kuqinisekiswa futhi kufakazelwa yabo zonke lezi zinto uNkulunkulu athembisa ukuthi uzozenza ngezinsuku zokugcina zesambulo shumi noma lakhi wesine zonke lezo zinto ziqinisekiswa ngokuphelele kakhulu yini indaba bazalane na yini engalungile niyabo uma bengakwenzi ukungamkholwa okuyisono inye kuphele isono lezo singukuthi ungakholwa kunjalo awulanda ngoba uphuza ubhema umpilomba ugqoka izikhindi wenza noma yini oyenzayo qhabo lokho akubulahli ungoba ukholwa uma ukholiwe ngeke kwenze lokho niyabo ikhona likwenzi lokho lithatha ihluzo lendoda ecabangayo niyabo niyabo noma ihluzo lowesifazane ocabangayo noma omunye kulungile kodwa niyabo isono silele eminyango manje qaphelani ukuthi lokho kwenzeli kukhayini futhi kuzofana namhlanje kwenza ukhayini ahambe isoni sangamabomu wayengalaleli ngamabomu wonke umuntu uyoba indlela efanayo ungalaleli ngamabomu emva kokuba eseubonile umlayezo ka-Abeli uqinisekiswa kakhulu uNkulunkulu ukuthi wawuyiqiniso futhi wala kuwenza kwenziwe into efanayo ngaleyo nkathi ngakho-ke weqa umugqa ohlukanisayo kukhona umugqa eningaweqa niyakwazi lokho anikwazi na manje befundisi kokubili lapha naphandle ezweni lo telefoni lapho lokhu ukusakaza kuze ezizweni zonke niyakuqonda lokho na uma nibone ukuthi umbhalo futhi ningeke niwenze uNkulunkulu angeke njalo uyo uzoqhubeka abusiseke kanjalo wayenjalo wonke u-Israyeli baphila kahle ehlane futhi bakhulisa abantwana ukudla kusenhlamvu futhi babusiseka nakho konke kodwa bonke bahlukana phakade noNkulunkulu uJesu washo njalo oh yebo uNkulunkulu uzokubusisa kuqhubeke njalo kodwa awusekho impela yiloko iBhayibheli elikusho manje yiloko akusho qaphelani ningawaqa ubuqa owehlukanisayo niye kukhole lokho na uKhayini wakwenza asipheke ngapha nje umzuzu nginamaHeberu ishumi ishumane sithupha ake sibone uma ngingakuthola lokho ngokushesha okukhulu incwadi yamaHeberu isahluka seshumi ne ngiyakholwa ivesi amashumi amabili nesithupha nginalo libhale lapha umzuzu nje uma nizongibekezelela futhi nje asikufunde umzuzu kulungile nakho la sikhona ngokuba uma sona ngamabomi emva kokuba samukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesono kepha kuphela ukulindela kwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo oza kuqeda iphikankani lokho ngulisho kanje izwi elingcwele likaNkulunkulu uma sikhola ngokungesikho ngamabomi emva kokuba sesilibonile futhi salizwa kona-ke singale komugqa akusayi kuba khona nezo kuthethelela ngalo niweqile umugqa oh wena uthi uNkulunkulu usakibusisa oh ya ubulani u-Israyeli imigqa esemngceleni ngenkathi uNkulunkulu ebanike wanikeza isithembiso ngale ezweni elingcwele ezweni lalilihle lobisi noju futhi ngenkathi uMose thumela uCaleb noJoshua nezinhloli ukuya ngale futhi bahlole izwe futhi babuya nobufakazi obubonakalayo obuqinisekisiwe abayishumi babo bathi ngeke sakwenza sikwazi buka ubunzima lapho sizoba zinhlanya sinalezo zinto ezincanyana ukuba sibe ngazo kukani ukuthi banani thina ngeke sakwenza asikwazi ukukwenza uJoshua noCaleb bathi sinamandla kakhulu ukukwenza uNkulunkulu wenza isithembiso futhi kubulani babuyela emuva lokho kwakuseKadeshi Barinea futhi babuyela emuva futhi babengabazulazulayo ehlane futhi bonke bafa futhi ulahleke phakade uJesu washo njalo ungaweqi lo muqa ohlukanisayo niyebo uma ukwazi ukwenza okuhle futhi ungakwenzi kuwe kuyisono uIsrayeli wenza okufanayo emva kokuba sebebone uMose eqinisekisiwe baseke bemvumele uBhalami abafuthe leyo mbewu eyigugu eqinisiwe melusi unganeze usho lutho ngokuphambene nalelizwe buka uBhalami wayengumprofethi futhi ubone imbewu kaNkulunkulu iqinisekiswa kodwa phansi kwehlelo lakhe ukuqoba elikhulu ayephila kulo uMowabi wayeyasibonile lezo zigejane sabazulazulayo siya sidabula ezweni wasifutha futhi wathi awu awuma mzuzi sonke singamaKristu sonke singamakholwa ngani obaba bethu nobaba bethu bayafana asisibo yini abantwana bakaLoti na uLoti wayenguyise umshana kaAbrahama na asifani sonke na asikanane futhi uIsrayeli njengo-Eva ensimini yase-Edeni wavumela uSathane amfuthe wafutha futhi uIsrayeli ngomprofethi kamama ngenkathi umprofethi wangempela wayenabo nezwi eliqinisekisiwe kodwa ngomqondo wokwazi kwesihlakaniphi wabafutha kucabanga manje akuzange kuthethelelwe isono azizange sithethelelwe izimbewu zabonela khona ngqo endleleni yomsebenzi emgwaqeni oyezweni elitshengisiwe bonke babhubha futhi babona khona ngqo ebandleni besemgqeni womsebenzi belandela uNkulunkulu futhi bavumela uSathane afuthe lezo zifutho zezihlakaniphi phezu kwabo okufunda umqondo wezihlakaniphi bethi ngani sonke siyafana sonke singabantwana bakaNkulunkulu anisibo kodwa bavumela lowo thisha wamanga lapho abafuthe ngalowo mqondo wezihlakaniphi ayenawo ngakho uthi njengoba umkhandi wenkolo yobuKristu kwenza khona manje niyabo into efanayo ngani sonke sizohlangana ndawonye enhlanganweni eyodwa enkulu yonke inqubo enhlangano kaDevon uPaul osilwe eBhayibhelini ngizobani incwadi kukho masinyane impela inkosi Thanda qaphelani ngesikhathi sikaNowa kubonakala izwi lakhiwa ukuba lintande manje angenze kuPawulo okuncane lapha izwi lihlanganiswa ndawonye ukuba liguqulwe isimo okusuka emhlabathini kwezibhakabhakeni kubonakala isakhiwo sento kodwa ngemiqondo yesihlakaniphi sabo bahleka umprofethi ngqo uNowa ngenkathi wayeprofetha ngesikhathi sokuphela kodwa kwenziwa yini leso sakhiwo senziwa ngezwi likaNkulunkulu sigcotshwe ngetiyela ngaphakathi nangaphandle ngomkhuleko nokukholwa ngenkathi izivula zifika yonke imiqondo yesihlakaniphi sezinkolo yafa futhi yabonela khona ngqo khona ngqo emabadleni abo khona ngqo phezu komhlaba nomkhumbi wantanda phezu kwakho konke imbewu efuthwe ngokwesayense yabonela khona ngqo ekwahluleleni sizama ukwenza empeleni ngabe sizama ukwakha ibandla lethu noma ngabe sizama ukwakha izwi likaNkulunkulu na sizama ukwenzani na sisebenzela kukuphi na ngabe sizama ukuthela abantu babuyele kuva kulokhu na uzama ukwenzani lo Eva omkhulu lapha kulokhu izinsuku zokugcina lelibandla uEva na sengizovele ngiyeke masinya mfowethu ngoba sekuba late kakhulu nginikeni nje eminye futhi imizuzu cishe ishumi nanhlanu futhi ngizoyimisa imibhalo yami lapha Yeah, kulungile ngiyazi awu abantu mhlambe ufuna ukungena lapha futhi bakline lokhu phezulu kodwa nje ngibonakala kunzima kimi ukuba ngiyeke ngizosheshisa kulungile ukanti omkhulu wesayense wemfundo u-Eva upasteliwe namhlanje obizwa ngebandla uzama ukwenzani na ngabe uzama ukuphakamisa izwi likankulunkulu futhi avumele abantu benze ngendlela ebenza ngayo na abazenzisa ihluzo le ndoda ecabangayo noma ihluzo likankulunkulu ukani ukuthi bavezane baziphakamisa bona ibandla linjalo embewini yale ekhubazekile yohlelo lokwazi libangele sonke isintu ukuba ngokwesayense singabi nakwazi ngezwi lenkulunkulu manje ngizozibamba lezo ziphawulo angisezukubambelela kuzo isikhathi eside kakhulu manje ukuba ngiqede ukungabi nakwazi ngokwesayense ngenkathi unkulunkulu khona lapha emhlabeni enza into azenzayo ngezwi lakhe elitshengisiwe futhi abalinaki futhi basuka bahambe ngoba abanakwazi ngokwesayense bengenakwazi ngokwesayense bengihleka ke ngenxa ka-40 liems lapha ubhalile ngapha esiqeshini sephepha ungahlala kukho yonke intambama into ethize kodwa ngiyakuthokozela lokho lokho kuhle ngempela niyabo kodwa abantu bona ngamabomi kulethe yonke inqubo yezwe lebandla namhlanje ekuboneni ngamabomi ngokumelana nonkulunkulu ngani ukuzihlonipha okujwayelekile kuzofakazisa kuwo ukuthi lilungile kulungile ivele enkanikw eliphuphuthekisa amehlo alo ezwini likankulunkulu futhi lizithola lihambaze futhi niyazi unkulunkulu esambulweni sesithathu wathi woza uthenge umuthi wokugcoba amehlo kimbi ukuze amehlo akhe avuleke niyabo umuthi wokugcoba amehlo yizwi lakhe niyazi bathi awu le ndoda yafunda eminyaka engamashumi amane uthola iziqu zayo iyi-BLD ED nakho konke lokhu
You know what Jesus said about that? He said, "Let a man deny himself." Yeah, what Jesus said.
What? Umuntu makazidele. Paul wakwenza. Wena uthi lokho akuchazi lokho. Awu, uPauli wayekulandelelelani pho ke na?
Wathi
angizi neze kini ngamazwi ayengayo okuhlakanipha komuntu. Ngoba benizokwakhela amathemba enu phezu kwalokho. Kodwa ngiza kini ngamandla nezibonakaliso zikamoya angcwele ukuze izwi lakho libe ukukholwa kwakho kwakhelwe ezwini likaNkulunkulu. Hayi izibonakaliso zokuhlakanipha. Kubonakala sengathi abantu lahlekelwe ukuzihlonipha kwabo okujwayelekile nokuzithoba abasenjengoba babevamise ukuba njalo kwakuvame ukuba uma umprofethi ethe isho kanje inkosi abantu bathuthumele ya impela babekwenza abantu banyakaze ukuba babesaba kodwa manje balahle konke kwesaba kwabo kwakho ababesaba unkulunkulu uSolomon wathi ukwesaba unkulunkulu kungukuqala kokuhlakanipha ukuqala kwakho nje kodwa umprofethi angakhuluma isho kanje inkosi abantu bathi umbhedo niyabo akukho themba ngabo kungukuthi bathi ngani sisimati sisihlakaniphi sidinga ukuba sithethe lolo hlobo lwezini siyazi ukuthi sikhuluma ngani futhi kuyisakhe esidala ukuthi iziwula ziyohamba ngezicathulo ezine ezipikile ngaphansi lapho izingelozi zesabo kunyathela khona impela manje yini ukuguqula isimo na ngokushesha sikuthola kanjani na kwenzani ukuguqula isimo na unkulunkulu kwenza ngomoya wezwi lakhe ukuguqula isimo utshala imbewu yakhe uphosa umoya wakhe kuyo futhi iveza umkhiqizo umoya wakhe ongcwele uguqula isimo izwi imbewu phakathi ukuba liqinisekiswe ngohlobo lwayo uhlobo lembewu oyiyo lolo lukhombisa nje okukuwe ungeke ukufihle noma yini oyiyo ngaphakathi ukhombisa ngaphandle ungeke nje ukubalekele ngeke usenze leso sihlahla noma yini kodwa lokho esiyikho yabo uzoba ngaleyo ndlela. Umoya ngcwele uguqule isimo, izimbewu okungaphakathi kuyo. Akunendaba ukuthi ihlobo lulu lwembewu uzoyiguqula isimo. Uma yimbi izoveza okubi, uma ingumzenzisi izoveza umzenzisi. Uma izwi kaNkulunkulu yangokoqobo izoveza indodana noma indodakazi yangokoqobo kaNkulunkulu ngehluze lendoda ecabangayo, uma imbewu iqhuma yedlula kulokho iveze indodana nendodakazi kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngenkathi izwe lilele ebumnyameni benxushunxushu, uNkulunkulu manje lelisani ngoba asizukukhuluma kade kancanyana impela nje bukani. Ngelinye ilanga ngenkathi izwe laliphinde laba kuzo zonke izinhlobo zezinkolo, ezwe izandla amabhodwe kugqokwe izingubo ezinde ezihlukene nezixoza zesifazane nokunye nokunye, lalala maphakathi nencushuncushu yonke. U-Israyeli wangoqobo kaNkulunkulu wayephendukezelwe kakhulu emithethweni nezimiso zikaNkulunkulu. UJesu wathi, nina ngamasiko enu nenza izwi likaNkulunkulu libe yize kubantu ngamasiko enu. Futhi bukani labo abaphristi abangcwele bayababiza. Futhi uJesu wathi, ningabakayihle udeveli futhi imisebenzi yakhe niyayenza. Niyabo, yilokho impela akusho. Manje ngenkathi izwe lilele kulolo hlobo lokumiswa, umoya kaNkulunkulu wahamba futhi phezu kwembewu eyamiselwa ngaphambili wahumusha futhi waguqula isimo. U-Isaya isishiyagalolunye isithupha wesithembiso sayo, yena uNkulunkulu wenziwe inyama yomuntu ukusindisa leso sikhathi senxushunxushu. Ngenkathi umuntu yenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, naku kufika uNkulunkulu umprofethi ekubona ngaphambili. Manje khumbulani izwi, umprofethi walibona ngaphambili, umprofethi ofanayo nje obone uSathane kulolu izinsuku zokugcina. Niyabo, walolu hlelo lwezimfundo nezinto anazo, uhlelo lwezenkolo. Umprofethi ofanayo u-Isaya isishiyagalolunye isithupha wathi, sizalelwa umntwana siphiwa indodana negama lakhe liyakuthiwa umluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uyise ongwena phakade, nokubusa kwakhe akuyi kuphela. Lelozwi liyizwi likaNkulunkulu, nomoya wahamba phezu kwalelozwi futhi labumbeka esizalweni sentombi. Indoda kuzelwe indodana ayidalwanga, yazalwa. USathane wazama futhi ukulifutha, wamyisa phezulu wathi, uma uyilokhu othi uyikho, kona ke ngenzele okunye kwalokhu kuphilisa lapha. Ngikhombisa ukuthi ungakwenza kanjani. Phendula lokhu isinkwa naleli amatshe abe yisinkwa, ake sikubone uziphosa, ngoba umbhalo uthi uyakwenza. Ngiyababona labo devil bezenkolo namhlanje basalokhu besho leyo nto efanayo na. Uma kukhona into enjengokuphilisa kukaNkulunkulu, naku lapha kulele umfowethu sibanibani, asukubona umphilisa. Lo devil ofanayo wahamba kuJesu esiphambanweni wathi, uma indodana kaNkulunkulu yehla esiphambanweni. Izwi lathi, wayindodana kaNkulunkulu. Umoya wafakazisa ukuthi wayindodana kaNkulunkulu. U-Isaya isishiyagalolunye isithupha wagcwaliseka. Futhi ngomunye ubusuku abaningi benu ekusakazweni bezwa ukuthi siyinikeza kanjani imibhalo engamashumi ayisithupha nento cishe impela. Ngiyakholwa ngokufakazisa ukuthi umbhalo washo ukuthi lowo kwakunguye. Oh, Sathane wazama futhi wenza konke. Ngomunye ubusuku elele kwingemuva lomkhumbi wambona elele futhi wathi, ngizokumbhubhisa khona manje. Kodwa akakwazanga ukukwenza. Wazama ukumlinga ekwenzeni into engalungile kodwa akakwazanga ukukwenza. Ngani na? Wayekade futhwe ngokuxosha kokumisela ngaphambili. Ngeke kwadukizwa qabo qabo. Izwi lathi, uyoba lapha. Amen. Akukho devil ozomkhathaza futhi ayikho enye indodana kaNkulunkulu emiselwe ngaphambili ukuthatha indawo yayo. Ufuthwa ngokuxoshayo. Uphoyizeni kaSathane, odokotela bamahlela bamthinti ngisho nhlobo. Uqhubeka ngqo, akukho lutho oluzomkhathaza. Niyabo, akubanga namthelela kuye. Awu, ngizokwenza umbhishobhu wonke umhlaba. Nginokubuza phezu kwawo. Uma nje uzongikhonza, wozojoyina iqembu lami. Ngizokwenza umbusi, ngizokwehla ngidedele wena uphakame. Wathi, buyela emva kwami Sathane. Kulotshiwe womkhonze uNkulunkulu. Izwi futhi yena yedwa womkhonza. Khona-ke ngolunye usuku kulo muntu omkhulu ngingathanda ukuhlala lapho isikhashana, kodwa ngelinye ilanga umoya wahamba phezu kwakhe futhi, ngoba kwakukhona izwi elithize lalikade lilotshwe ngaye livela kuNkulunkulu ngomprofethi, futhi wayise kuhlatshweni njengewundlu. Nomoya wahamba phezu kwakhe futhi wamhola, futhi wamthumela eziphambanweni saseKalvari, lapho wafa. Futhi yonke into eyakhulunywa ngaye kufeni kwakhe yagcwaliseka, kuletha kukhanya nokuphila kuye yonke imbeko kaNkulunkulu emisele ngaphambili eyayiphezu komhlaba, waletha indlela yokukwenza. Nansi imbewu, umoya uletha kuphila, ukuguqula isimo amadodana namadodakazi kaNkulunkulu esuka ezweni lencushuncushu emnyama angene kubeni abe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Ningakhubeki kulelo gama elithi ukumiselwa ngaphambili. Ngiyazi niyakhubeka, kodwa lalelani, alisilo izwi lami, ngelinye lamazwi kaNkulunkulu. Niyafuna kukufunda, fundani abase-Efesi bokuqala isihlanu, ukungukuthi usimisele ngaphambili ukuba sibe nezimo zobuntwana madodana ngoJesu Kristu. Niyabo nje, ake nje ngikuhlaziye nje umzuzu nje ukuhlaziya lokhu kuphuma emqondweni wenu. Bukani, njengoba nje wawukubaba wakhe ekuqaleni, imbewana yembewu, benikwazi lokho nonke na? Wawukumkhulu kamkhulu 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 wakho, futhi benikwazi lokho na? Fundani incwadi yamaHebheru, lapho khona esitshela ukuthi uLevi wathela kweshumi ngenkathi esezinkaleni zika-Abrahama, izizukulwane ezine emva kwakhe. Ngenkathi u-Abrahama ethela okwezishumi kuMelkizedeki, kwabalelwa endodaneni engumzukulu kamzukulu kamzukulu wakhe phansi engaphansi kwakhe, futhi wayesokhalweni luka-Abrahama ngaleyo nkathi. Nakho lapho okhona, niyabo, wawusezinkalweni zikababa wakho, kodwa ubaba wakhe wayengenakuba noma yiyiphi inhlanganyelo nawe, waze waguqula isimo waba semzimbeni wenyama. Indodana yami lapho yayikimi, ngangifuna indodana, kodwa yayikimi ngaleyo nkathi, niyabo, yayikimi ngaleyo nkathi, kodwa ngomshado yaguqulwa isimo ekubeni umuntu njengami, kona-ke iba njengami, futhi uba njengabazali bakho, niyabo, ngoba kwakukuwo kwakuqala nje. Manje uma singamadodana kaNkulunkulu, izingxenye zakhe ezingahlukaniseki, okungukuthi uyingxenye engahlukaniseki kababa wakho, hhayi umama wakho, ubaba wakho, imbewane ilele kubaba, niyabo. Futhi manje umama wakho wayengumshini wokuchamisela okuthwalayo, ukuthwala imbewu kababa wakho, niyabo, futhi umhlaba enyameni, futhi umshini wokuchamisela othwala imbewu kaNkulunkulu, niyabo. Impela nje, hhayi izwe ukuthi likhulu kangakanani izwe, kungukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani owalenza, niyabo, niyabo. Manje uma uyindodana nendodakazi kaNkulunkulu, khona-ke wawukuNkulunkulu ekuqaleni, uyingxenye yakhe engahlukaniseki. Uma wawungekho lapho ngaleyo nkathi, khona-ke awukaze noma usoze ube khona. Isizathu, angeke ngithwale ezinkalweni zami indodana yale ndoda lapha noma leyo ndoda lapho. Ngingathwala kuphela amadodana ami uqobo, futhi ayothwala okufana nami. Haleluya! Niyakubona na? Amadodana namadodakazi yayikuNkulunkulu ekuqaleni. Manje bukani, unokuphila okuphakade, usho njalo. Siyakukholwa ukuthi sinokuphila okuphakade. Awu, sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade, naleso nguNkulunkulu. Leyo nto kuphela iphakade nguNkulunkulu. Khona-ke uma unokuphila okuphakade, lokho kuphila kukuwe, kwakulokhu kukhona njalo, futhi wena wawusezinkalweni zikaNkulunkulu ngaphambi kokuba kube khona ngisho izwe. Futhi ngenkathi izwi qobo lwalo, uJesu qobo lwakhe, ubizwa ngezwi, futhi kuJohane oNgcwele wokuqala wathi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wenziwa inyama wakha phakathi kwethu. Khona-ke wawusezinkalweni zikaJesu, futhi waye eKalvari kanye naye, wafa kanye naye, futhi wavuka kanye naye, futhi namhlanje sihlezi ezindaweni zasezulwini kuye, sigcwalisiwe ngomoya wakhe. Amadodana namadodakazi kaNkulunkulu afa kanye naye, avuka kanye naye, impela. Manje-ke, manje, ungahlakayela kanye nabo wawungeke emuva lapho ngoba nje wawuyizwi kuye imbewu kodwa manje usekubonakalisile futhi manje ufuna uhlakayele kanye naye bona-ke wehla wenziwa inyama ukuze ezohlakanyela ngokuphelele kanye nawe niyayibona inhlanganyela ephelele na Oh, hey, lezo zimfihlakalo ezijulile zikaNkulunkulu umangalisa kangaka niyabo uNkulunkulu wayengenakuhlanganyela emoyeni ngakho uNkulunkulu waba ngumuntu kanye nathi uJesu Kristu wayenguNkulunkulu qobo lwakhe ibonakalisiwe ngoba wayeyindodana ngoba wazalwa kodwa nje kwakuyithabenakele lakhe ukuhlala kulo akukho muntu oke wabona uNkulunkulu nanini kodwa ozelwe yedwa kababa umbonakalisiwe uNkulunkulu wazakhela indlu umzimba ukuhlala kuwo uyehla ukuze ukwazi ukumthinta uTimotheo wokuqala wesithathu ishumi lesithupha kuvunyiwe inkulu imfihlakalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakalisa enyameni wabona izingelosi wakholeka wemukelwa phezulu ezulwini niyebo manje wena uyinyama naye eyinyama khona-ke ningahlanganyela manje ngoba wayeyingxenye kankulunkulu engahlukaniseki yothando unkulunkulu unguthando kunjalo na nojesu wayeyingxenye kankulunkulu engahlukaniseki yothando futhi ngenkathi ingxenye engahlukaniseki yothando iveza obala okungukuthi lowo kwakungunkulunkulu uqobo lwakhe zonke izingxenye zingahlukaniseki ezalenga kuye ziza kuye konke ubaba angiphe khona kuyoza kimi impela bafanele babemisele kwaphambili uma kwakungenjalo awusoze waba lapho yilokho kuphela impela manje singahlanganyela kwakungezindebo zezwi lakhe futhi kulo elizingxenyalo yingxenye yezwi ngoba wayeyizwi ekuqaleni uyizi manje niyabo ngiyashumayela kulobu busuku noma ngesonto noma ngolunye lwezinsuku uma ngingena ukuthi izwi liyini niyabo futhi manje uyingxekezwi lelelani yinye into engingeke ngayenza angeke ngaqoshwa ngokhokho bami qabo ngifika ngamahlaphahlapha esisabisayo ubaba wami wayengum-irishi umama wami wayeyindiya elingunkosikazi womuntu wasemelika indiya ingxenye umama wakhe wayeyindiya ehola empesheni manje bonke izidakwa cishe impela bonke bafa begqoke izicathulo zabo belwa abalwa ngezibhamu kanjalo njalo angeke ngaqoshwa ngalutho ngalokho ngoba okhokho bami nozalo lomndeni wakithi luyesabisa kodwa mfowethu yinye into engingaqosha ngayo ngingaqosha ngenkosi yami ujesu ongihlengile futhi ngamandla akhe aguqula isimo watshala imbewu yokumisela ngaphambili futhi ngakubona ngindodana kabani manje na ya ngingaqosha ngaye futhi ngichithe iminyaka engamashumi amathathu nantathu yempilo yami ngiqosha ngaye uma bengangibeka eminye iminyaka engamashumi amathathu nantathu ngiyozama ukuqosha kakhulu ngaye niyabo ngingaqosha ngokhokho wami haleluya owangihlengayo futhi watshala imbewu yokuphila phakathi lapha futhi wangivumela ngibuke phansi phezu kwalelizwi wathumela umoya wakhe phansi futhi wathi nakho ukhuluma lokhu futhi kuzokwenzeka yenza lokho futhi oh hey ngikaqosha ngaye kwakwenza kanjani na ngesigezo samanzi ngezwi amanzi okwehlukanisa ifisa sengathi besingakuchaza amakhola angiqinisa amisele ngaphambili ayohlala nezwi ngoba ayingxenye yalelozwi oh zintakezi ezizulazulayo niyozulazula kuze kube nini na nina ma-methodist ma-baptist presbyterian abangaphandle noma yini eningaba yiyo izinkanyezi ezizulazulayo usuka ebandleni kuya ebandleni usuka ensikeni kuya endaweni nethelevishini kuya kuthelevishini izwe kuya ezweni yini ungezi na ulangazelela ukuba nenhlanganyelo kanye nawe ukulangazelele ufuna ukukuguqula isimo ngokwenza ibe yintsha ingqondo yakho hhayi ebandleni noma ehleleni kodwa ezwini lakho kungukuthi uyingxenye uma leso sifiso sikuwe babusisiwe labo abalambele bomele ukulunga ngokuba baye kusuthiswa niyabo futhi kuthumela amandla akhe aguqula isimo ukunikhipha kulokhu kukhubazeka kwenkolo enikuyo. Kule ncushuncushu yokukhubazeka esikuyo, uNkulunkulu uthumela amandla akhe aguqula isimo. Izwi lakhe liqinisekiswa lifakaziswa ukunikhipha kulokhu kukhubazeka kwenkolo kokungaze nihamba kukho ngihambaze ngivuthekile ngingaba kuhawukelwa futhi kanazi kucabangeni bangani. Uyazi uNkulunkulu wathumela amandla akhe aguqula isimo ukugcwalisa izwi lakhe futhi washintsha wonke umzimba kaSara no-Abrahama waguqula isimo ikhethe leselikazi ngoba wathembisa ukuthi wayezokwenza futhi uNkulunkulu athembisa ukwenza lokho uzokwenza. Akukho lutho noma yini noma yiyiphi into ebelukezelwe uNkulunkulu angeke enza lutho ngayo, kodwa uyoligcina izwi lakhe futhi uyothumela umoya wakhe. Mina inkosi ngilitshalile ngiyolinisela imini nobusuku, funa abanye balihlwithe ezandleni zami. IBhayibheli lisho lokho. Wo, zikanyezi ezizulazulayo, wena onezifiso enhliziyweni yakho ngifanele nibe nazo. Kungenjalo beningeke nihlale lapha kulokhu ukuza, futhi beningeke nibe kulawo mabandla namaholo nezinto enikuzo ngaphandle nasezweni lonke. Uma into ethize inganifakanga lapho, omunye umuntu okhulumekini, ningabe nisaqhubeka kukhona isigezo samazi ngezwi esiyoneza nibe mhlophe njengeqwa. Oh, madodana kaNkulunkulu, lalelani, ningahlali kulokho kukhubazela. Umani kukho, u-Abrahama wamkhola uNkulunkulu uthi wabiza noma yikuphi okuphambene. Wena uthi ngingaziphilisa kanjani na? Ngingakwenza kanjani lokhu na? Lokho ngumsebenzi kaNkulunkulu. Ngingakwenza kanjani na? Engihlanganyela nabo bazongala. UNkulunkulu wathi oyoshiya ubaba wakhe, uqobo, umama, unkosikazi, umkhwenyana, amakhaya, izindlu, ngiyobanika amakhaya nezindlu, ngiyobanika obaba nomama nabafowabo nodadewabo kulelizwe nokuphila kuphakade ezweni elizayo. Isithembiso mngani, lokho lokho kuzofanele kuniselwe. Sonke isithembiso uNkulunkulu asenzayo siyafezeka. Yonke imbewu kaNkulunkulu isithembiso. Futhi tele wethu yekela ukuphungula lezo zinwele ngoba kuyinto engavamile phambi kukaNkulunkulu. Yekela ukugqoka lezo zingubo zokugqoka uyisinengiso kuye. Nina abafowethu, nina madoda, yekani ukulungisela ukudla amahlelo ekwenzeni izinto futhi nivumele amakhosikazi enu enze izinto ezinjalo. Akuwafanele amaKristu. Buyela ezweni, thatha lelozo lizokhula, lifanele likhule. Amandla kaNkulunkulu aguqule isimo alikhuphule ela indaweni yokuqala usendleleni yakhe nje ebuyela emuva elibuyisela emuva. Futhi manje ubuyela emuva ngo futhi ukuya lapho elalikhona. U-Enoch wathatshathwa ukusuka ekufeni ngamandla kaNkulunkulu aguqule isimo. UNkulunkulu wakwenzela ini lokho na? Okomfanekiso webandla elihlithwayo okuzayo. Ya, u-Elijah wayengofanayo. Umzimba kaJesu waphisa emva kokuba wawuzufile. Uthi ethuleni umzimba kaJesu waphilisa ngezwi likaNkulunkulu futhi waguqula isimo ukusuka kofile umfanekiso obandayo uya kovusiwe. Indodana kaNkulunkulu ekhazimulisiwe ngoba uprofethi amahubo 16:10 uma nifuna ukukubhala phansi 16:10 wathi angiyikushiya umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo, angiyikuvuma ongcwele wami abone ukubola. Wo uNkulunkulu, lelozwi lizofanele lifezeke. Liyizwi likaNkulunkulu, litshale enhliziyweni yakho uma ufuna ukuya ohlithweni. Uma nifuna ukuba ngamaKristu angoqobo, bekani lelizwi njengoba nikholwa ukuthi kwakunguHezekeli. UNkulunkulu wathi thatha lo mbhalo ogoqwayo futhi udle uqede ukuthi umprofethi nezwi babezofana. Futhi sonke sithembiso phakathi lapho sizofanele sizibonakalise sona ngoba simbewu kaNkulunkulu esekuqaleni. Ningamvumeli usiyazi othile wezenkolo ofundile ebhandle lapha zame ukunimpomba liphume kini. Ningamvumeli yena ifuthe ngaleyo sayense yenyama nokwazi nemfundo. Kulwani uNkulunkulu, u-Abrahama akathathanga ucwaningo lwesayense yosuku lwakhe athi sengimdala kakhulu ukuba ngibe nengane, sengihambe kude kakhulu wenze lokho lokho noma kuye kodwa wabiza noma yiphi into eyayiphambene nezwi likaNkulunkulu ngokungathi yayingaphambene futhi akasingabezange isithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina edumisa uNkulunkulu wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza akwethembisile oh amadodana azulazulayo ekhubazwe izintandela zalomhlaba odade wethu abazulazulayo ukuthi izindawo nezimfashini zalelizwe kunidonsile futhi dadothandekayo ungangithatha njengongahlakahlile ekhanda omdala kodwa ngolukela lezinsuku uma uhlangana nalokho uFrere Shakariyeni ahlangana nakho ngokunye ukuhlwa wahlala kulendlu naye kule ndawo njengoba nazi uma uhlangana nalokho uyothola ukuthi hhayi mina kodwa lelizwi liqinisile dedani kulezo zitolo zokugula ezinele lezo zitolo zemfashini dedani kulezo zinto uthi awubafundisi ngani izinto ezinkulu ukuthi uba kanjani yilokhu na nje qala ngo-ABC bakho bese kuthi ke sizoza ngongwaqa niyabo nje qalani nifunde okungukukhonza kwenu kokuqonda ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele umzimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele futhi othandekayo kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda nje yenzani okungukukhonza kwenu kokuqonda uNkulunkulu uzokunakekela konke okusele kwakho niyabo ukuqonda izinto nje ongaziqonda wena uqobo futhi uzenze akusiko yini akusiko yini ukungaqondi kwesifazane ukuzihundula futhi yaphuma ephandle lapha futhi yaziphathe kanjalo libe ibhabhe liwugcekena akusiko yini ukungaqondi kwesilisa ukuba aziphonse empedeshweni onjalo njengoba sinawo namhlanje nazo zonke lezi zinto lapha nazo zonke lezi zinto zesekholiji nezinto ezinjalo kube ngokoqobo kuphambene nezwi likaNkulunkulu nani yabo izindebe likaIsaya wayengumuntu nje ojwayelekile ozindebe ezingcolile wathi Nkosi ngiphakathi kwabantu abangcolile futhi nginezindebe ezingcolile maye kimi ngoba ngibonile uNkulunkulu lengelosi yedla inomlilo umlilo ongcwele usuke ealtare likaNkulunkulu futhi waguqula isimo izindebe zakhe ukusuka ezindebeni zomuntu ozulazulayo kuye ezindebeni zomprofethi ezino isho kaJakozi amandla kaNkulunkulu aguqula isimo ikhulu namashumi amabili labadobi nabadayisi abadadlayo bokokubendo babesifazane labo abazihlanganisa ekamelweni eliphezulu futhi bavala iminyango abanye babo bengenamfundo enele ukusayina amagama abo uqobo uNkulunkulu wabaguqula isimo besuka kubeni ngabadobi kuya ekubeni ngabadobi babantu kusuka ekubeni abesilisa nabesifazane esikhathini kuye kubeni abangcwele bakaNkulunkulu abangafi amandla kaNkulunkulu aguqula isimo uPawulu ilunga lebandla lendawo iPresbyterian iMethodist iBaptist iPentecostal noma into ethize wehla ngestrati nomoya wakho omkhulu oshaya indiva kuye ukuthi wayazi kakhulu kunoma yimuphi wabo wayekhule phansi kukagamaliyeli umunye wothisha bedlula bonke wayekhona ezweni kwenzekana endleleni yakhe eyayizansi edamaseko uthole isikhetshane sabantu esasikholwa yizwi likaNkulunkulu na endleleni yakhe ezansi lapho washawa phansi futhi wezwa umlayezo futhi wamguqula isimo kusuka ekubeni yilunga lebandla nomsoni kuye ekubeni ngumprofeti kaNkulunkulu waloba izwi likaNkulunkulu etestamenteni elisha ukusuka ekubeni yilunga lebandla kuye ekubeni ngongcwele oh nkanyezi ezulazulayo asime ndodana ozulazulayo bewezulazulayo esuka endaweni yendaweni kulokhu kukhubazeka jikani kulokhu kusa bantwana ngicela ningizwe njengomuntu ezama ukuma phakathi kwabaphilayo nabafileyo uphumele ngale ezweni lapho kusakaza kuza khona uma nisaxhumekile wena ozulazula endaweni ngiyacela hlala nje kade ngomzuzu ngiyazi sekuleithi lapha eTexas noma ngiyaxolisa ePhoenix sekuyimizuzu engamashumi amabili kushayele eshumi nambili futhi ngibe nalaba bantu lapha konke ukuza nginisusile emsebenzini wenu nezinto kodwa kuba ngani othandekayo ungahle uqelelane noNkulunkulu inguna phakathi ngiyacela buya kuloku kuza. Ungebuya na kukhona indawo emthonjeni.
In a manger long ago.
Emkombeni kudala ngiyazi kunjalo impela. Ingane yazala ukusindisa abantu esoleni sabo. UJohane wambona ogwini iwundu njalo njalo. Oh Christu obethelwe waseKarvari. Oh ngiyamthanda lo muntu waseGalilee ngokuba ungenzele ukukhulu kakhulu uthethelele zonke izono zami wabeka umoya ongcwele phakathi. Oh ngiyathanda ngiyamthanda lo muntu waseGalilee. Umthelisi waya kokhuleka ethempelini lapho ngelinye ilanga wamemeza, "Oh Nkosi, ngiyawukele." Wathethelela sonke isono nokuthula okujulile kwabekwa ngaphakathi. Wathi, "Wozani nibone lo muntu waseGalilee." Kunjalo, unyonga lenziwe lahamba, isithulu senziwa sakhuluma, amandla akhuluya ngothando phezu kolwandle. Impuputhe yenziwa yabona, yazi kwakungaba kuphela isihawu salowo muntu waseGalilee. Falekisa lokho nenkozi namhlanje, owesifazane emthonjeni, yena zonke izono zakhe wamtshela ukuthi wayenawo kanjani amadoda ayisihlanu ngaleso sikhathi. Wathethelela sonke isono nokuthula okujulile kwabekwa ngaphakathi. Wamemeza, "Wozani nibone lo muntu waseGalilee." Sifazane angeke kufanayo, uyifundile inhliziyo yakho kuloku kuza. Silisa, uyifundile inhliziyo yakho. Oh mthelisi, asikhuleke.
Oh, I love that man from Galilee.
Oh, ngiyamthanda lowo muntu waseGalilee, ngokuba ungenzele ukukhulu kakhulu. Uthethelele zonke izono zami, wabeka umoya ongcwele ngaphakathi. Oh, ngiyathanda, ngiyamthanda lowo muntu waseGalilee. Ungemthande kake nami kuloku kusa na. Oh, esiphiyazayo, soni esizulazulayo, lapha noma phandle lapho ongahle ube khona. Ungayemukela inkosi yami kuloku kusa na? Iyizwi, futhi izwi lilethiwe kini. Ningemamukele kuloku kusa na? Ningazi phakamisa nje izandla zenu noma nime ngezinyawo zenu noma into ethize, futhi ukhuleke uthi ngifuna kumamukela khona manje. Fowethu, ngiyavuma, ngifuna khona manje kumemukela. Ungama ngezinyawo zakho noma ubani obefuna ukukhulekelwa futhi athi ngikhulekelwe njalo ngiyisoni. Ngifuna uNkulunkulu akubusise mnumzane. Omunye futhi na, wonke umuntu khulekani manje umzuzu nje. Oh, kulowo mkhombe kudala okusenxushunxushwini ngiyazi izwelani njalo, futhi ngiyazi kunjalo impela. Ingane encane yazalwa ukusindisa abantu ezonweni zabo. Ngenkathi uJohane embona ogwini, wayeyilelo wundlu njalo njalo, ofanayo nanamhlanje. Oh, unguKristu obethelwe waseKarvari. Ngimthande namhlanje ngayo yonke inhliziyo yenu, ukuze nizohamba niphume kulesi simo seze lihlezi kuso na. Nina besifazane, nina besilisa, oh, nihlalele ini lapha sonke lesi sikhathi na? Uyakhombisa ukuthi kukhona into ethize phansi kuwe, kunento ethize lapho elambayo neyomayo. Beningeke nihlale lapha lamahora amabili noma amathathu nihlezi kulesi sakhiwe kanje. Ikhona into ethize ningeyinake nje namhlanje na? Makuthi izifashini nesayize nazo zonke izinto zezwe kwedlule emqondweni wenu khona manje. Fowethu othandekayo noma dadewethu othandekayo, amabandla ahlangana, izizwe ezinkulu ziyehlukana. U-Israyeli usephapheme, izibonakaliso abaprofethi abazibikezelayo, izinsuku zabezizwe zibaliwe. Ngokwesaba ukhulu okuthiyayo, buyani, wo bahlakazekile, niye kwabakini. Usuku lokuhlengwa seliseduze, izinhliziyo zabantu zehlulwa ngokwesaba. Gcwalisani ngomoya, lungisani nihlanze izibani zenu, bekani phezulu, ukuhlengwa kwenu sekuseduze. Abaprofethi bamanga baqamba amanga, iqiniso likaNkulunkulu bayaliphika ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu wethu. Manje lokho kuqinisile, niyakwazi lokho sonke usuku esiluphilayo.
But he said
Kodwa wathi kuyakuba ngokukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa indlela eyayikazimulweni impela niyeyifumana. Ilelo suke siphila kulo khona manje. Kukhanya kuyokhanya kusihlwa nje lapho bumnyama bungena. Isikhathi sokuhelela inkanyezi yokuhlwa. Ukuhelelane inkanyezi yokuhlwa futhi emva kwalokho kuba mnyama. Wangathi kungebe khona kudabuka kokuvalelisa uma sengingele emkhunjini kokugcina. Ngokuba konke kungaphandle ngomkhawuko wesikhathi nomkhathi nezikhukhula zingangithwala ngiye kude, kodwa ngifuna ukubona umkhaphi wami ubuze nobuze uma sengeqe umgoqo. Ungangitsheli ngezibalo ezililayo ukuthi ukuphila kuyiphupho elingenalutho nje nomphefumulo ungukufa kulalayo nezinto azisikho lokho ezibonakala ziyikho. Ya, ukuphila kuyikho ngempela futhi ukuphila kuyisiqiniseko futhi ithuna lisiwo umgomo wakho. Ngokuba uluthuli ubuyela uthulini kwakungakhulunywa ngomphefumulo. Izimpilo zabantu abakhulu zonke ziyasikhumbuza futhi singakwenza ukuphila kwethu kuphakame kakhulu futhi ukwehlukana sikushiya emva kwethu amanyathelo ezihlabathini zesikhathi. Amanyathelo ukuthi mhlawumbe omunye sisentweza phezu kolwandle olukhulu lwempilo olunesizotha, umfowethu obhubukile nophihlizeke okomkhumbi ekuboneni uyothinteka futhi. Azisukumeke futhi senza inhliziyo nganoma yikuphi ukuphikisana ungafani neziyizithulu izinkomo eziqhutshwayo yiba yiqhawe embangweni. Nkulunkulu othandekayo bangabakho, ngibone amadoda amabili ema ngezinyawo zawo. Baba, ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzowathatha manje afuna ukuba ngamadodana akho. Avukile ekungazini kokuphila akuphilile futhi manje afuna ukuba kabusha busha ngombhabhathizo kamoya ongcwele phezu kwaleyo mbewu etshalwe ezinhliziyweni zawo ngalolo suku. Nkulunkulu ophakade, mdali wezinto zonke, owenza izwi lakho futhi ngikholwa ukuthi ubuwazi ukuthi la madoda abezokwenza lokhu kulokhu ukuza. Ngiyakuleka Nkosi ukuthi uzonisela lelozwi imini nobusuku futhi ungavumeli nezo sathane akuhlwithe ezandleni zakho. Kwangathi kungaba yisihlahla okuyothi ngezinye izikhathi eparadisi likaNkulunkulu uma konke sekubuyisela emuva futhi ngokuba izwi lakho lingehluleke liyoba khona futhi ngokuba lelizwe futhi akuyikuba yilolu hlobo lwephucuko ezweni elizayo. Aziyikuba khona izimoto noma lutho lokho esayense eke yakwenza. Aziyikuba khona izinto ezinje ezweni elizayo, kodwa kuyoba ngumfanekiso kaNkulunkulu uqobo wempucuko ayoyimisa ekubuseni okuyinkazimulo. Ngokuba kule mpucuko kukhona ukugula, ukufa, usizi, amathuna nokuswela. Kodwa kulowo mbuso ozayo akukho kufa, akukho sizi, akukho kugula, akukho kuguga. Wo Nkulunkulu, kuyoba kusha konke lapho empucukweni yakho. Nkulunkulu, siguqule isimo namhlanje ngamandla akho ngokwenziwa ibenje ingqondo yethu ukuphenduka ezintweni eziyimisuka emincane yalelizwe manje siye ezwini likaNkulunkulu. Futhi kwangathi singenziwa busha ngamandla kaNkulunkulu aguqule isimo phezu kwembewu esenhlizweni yethu ukuthi siyakholwa siye kubeni yizidalwa ezibizwa ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Lona umkhuleko wami kuwe Baba ngabantu egameni likaJesu. Amen. Manje ninina ubandle ekusakazweni noma ngabe nikuphi, ngifuna nemukele uKristu phandle lapho njengomsindisi wenu oqondene nani futhi nigcwaliswe ngomoya wakhe. Amazwi elishiwe kulokhu kubusa kwangathi engaqathakela enhliziyweni yenu futhi kwangathi lapho ningemukela uJesu futhi nibhekisise impilo yenu futhi nibone ukuthi niphilani kamuva futhi nithathe ihluza lendoda ecabangayo lapha. Uzibona wena wenza into ethize ephambene nalelizwi suka kuye ngokukhulu kusheshe yebo ngoba kunehluzo eligcina ukufa kusukile kini lelo yizwi likaNkulunkulu amazwi akhe angukuphila futhi ayokugcina usuke akufeni mina abantu lapha manje osehholo ngibe nani lapha isikhathi eside ngiyanibonga ngokwethamela kwenu ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu akasoze avumele le mbewu ife ngiyethemba anicabanga ukuthi ngimi lapha ukuba nje ngisho lezi zinto ukuba ngehluke ngikusho ngenxa yothando futhi ngazi ukuthi usengesikhathi ngisengofayo njengoba nginjalo manje yisole isikhathi kuphele ngiyoke ngikwazi kushimela ngaso kubantu futhi ngiyamthanda uJesu Kristu ungumsindisi wami futhi kumbulani ngiyoba phandle lapho esitradini ukuba bekukade kungengaye bengiyoba phandle lapho bonke abazali bami bonke abantu bakithi babe yizoni kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe aguqule isimo ngiyazi kwenze isidalo esihlukile ngami futhi ngingawancoma kini ukuthi madle futhi ayogcinana emahoreni enkathazo ngisho nasekufeni eminyango awunakwesaba akukho lutho olungasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu bangathi uNkulunkulu angalibusisa ngamunye futhi yanipha ukuphila okuphakade bangakuphakathi lapha ungenayo imbewu kaNkulunkulu umbhabhathizo kamoya ongcwele na ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham ukuthi ngizomukela lo moya ongcwele manje thatha izwi ufake enhlizweni yakho futhi ulikholwe manje uma ungazibuka wenyuke futhi ubuke esibukweni futhi ungabona lapho okhona niyabo ungazi wena uthi awu angisipha emsangeni isandla sami ngoba ngikhola ukuthi nginawo sibube sibukweni khona ke uyabona ukuthi hloboluni lomoya olukudukisayo niyabo ucabanga ukudukisiwe kukhona indlela ebukeka inhle kumuntu kodwa ukuphela kwayo kuzindlela zokufa kuqinisile lokho na sathe siphambanwe lapho umsindisi wami wafa khona esazi lapho kakhale lokuhlanzwa esonweni lapho enhlizweni yami kazi lapho ecwa khona kodumo amehlo enu nje umzuzu nje futhi nje culeleni lelo asiphakamise izandla zethu nje kodumo ekameni lakhe ekameni likukhu kodumo ekameni lakhe La bendizweni yam kazla petra kona utumowela ngifuna nina maKristu nixolane usindisiwe ngisindisiwe ngokumangalisayo kakhulu esonweni uJesu hlala kimnandi kakhulu pagathe lapho esiphambanwe lapho angifaka khona kodume kameni lakhe kodume kameni lakhe kameni likukho kodume kameni lakhe ulapho enhlizweni yami kazla petra khona kodume kameni lakhe igazi linembewana yokuphila kulo niyazi lokhu kukulabo ongamaziyo oza kulo mthombo cebe kakhulu futhi omnandi oza umphefumulo wakho hlubekile ezinyaweni zomsindisi ophute namhlanje futhi upheleliswe kodume kameni lakhe odumoe asikhothomise amakhanda ethu manje njengoba sinicula Omekamela ke La pensizen yam kazla pe kwa kona Utu mekameni la ke Niyamthanda la uPaul wathi ngiyohlabelela emoyeni ngiyokhonza ngisemoyeni asicule phansi ngempela futhi nezandla zethu ziphakeme niyazi inkathazo yakho thina abantu bePentecoste silahlekelwe injabulo yethu silahlekelwe amadlingozi ethu njengoba uBilly Graham asho ngobunye obusuku labo bashumele okhololo ababhekiswe emuva behlela iningizimu beshaya ihlombe futhi beshaya phansi phezulu ngezinyawo zabo phansi futhi begxobagxoba babe nento ethize ababe ijabulela awu ya nginento ethize engijabule ngayo niyabo niyabo ya ya silahle amadlingozi ethu manje asiphakamise izandla zethu nje ungakhathazeki ngezingembezi angeke zilimaze lutho niyabo lokho akulimazi lowo ophuma etshala ngezingembezi ngokungangabazi uyobuya futhi elethe izinyanda eziyigugu kulungile tumekameni lakhe ikameni likugu tumekameni lakhe lapensizweni yami kazilaphe kwakhona utumekameni lakhe utumo kwelakhe unkulunkulu akadunyiswe unkulunkulu utumekameni lakhe qinisa imbewu nkosi enhlizweni Enhlizweni yami kazilaphe kwakhona utumekameni lakhe